kha ri khou ta misetho dzashu lwa tshikhalanyana. Khotsi wa ṱaḓulu vhafuneaho, ri khou livhuwa nga u vha fhano madekwana ṋamusi. Riṋe ri khou livhuwa nga u ḓivha uri vhuhone havho vhu na riṋe fhano. Zwino ri rabela uri vha funze muṅwe na muṅwe washu sa vhunga ri na ṱhoḓea. Ri zwi humbela nga dzina ḽa Yesu. Amen. Ni nga dzula. Ndi ḓi pfha ndi wavhuḓi nga u vha na hedzi kudzaipfhi dzi shumaho. Zwo mbaisa nge nda ṱoḓa u thithisa dziḽa mulovha. Mulaedza we nda vha ndi tshi khou ṱoḓa ni tshi u wana nga maanḓa. Ndo ṱoḓa uri vhenu ni kone u zwi vhona zwa vhukumakuma. Ndi yone ndi nga misi ine ra vha nayo, a ro ngo imiswa nga tshivhidzo, ro imiswa kha Kristo. Ni a vhona, ndi ene iyo nḓila a eṱhe, ndi ene fhethu ha tsireledzo fhedzi. Fhethu hoṱhe Mudzimu a vhuya vhuya dzina ḽawe. Mudzimu vho ri vha ḓo ṱangana na vhathu ngomu afho. Fhethu he vha nanga u vhea dzina ḽavho, hu si kha khoro iṅwe na iṅwe, fhedzi kha khoro vhe vha nanga. Uno henefho fhethu vha ḓo ṱangana na vhathu, nahone henefho fhedzi. No ri wanulusa uri Mudzimu a vho ngo vhuya vha vhea dzina ḽavho huṅwe fhethu, fhedzi kha murwa wavho, Yesu Kristo, sa vhunga murwa a tshi dzulela u hwala dzina ḽa Khotsi. No zwi riniri zwo luga, izwo zwi amba mini ṋamusi? Muṅwe na muṅwe uri ndi kha Yesu, ndi ene ipfhi. Hezwo urangani ho vha hu na ipfhi, nahone ipfhi o vha na Mudzimu, nahone ipfhi o vha a ene Mudzimu. Ipfhi a itwa ṋama nahone a dzula vhukati yashu. Hafhu zwo ṅwaliwa hafhu kha nzumbululo ndima ya fumi ṱahe, musi ri tshi mu vhona a tshi bvelela, muselwa na muhwe, kanzu yawe yo ṅwanamedzwa kha malofha, dzina ḽawe ḽo vha ḽi tshi pfhi ipfhi ḽa Mudzimu, u tou vha ipfhi ḽa Mudzimu. Hezwo zwo ralo, u tou vha maanḓa a ṋeaho vhutshilo, u tou vha muyamuketo wo raloho. Yone yone dainamiki ine ya ḓa kha mekaniki, maipfi ane a ḽi ita uri ḽi tshile. Zwoṱhe zwi tea u shumisana, kana a zwi nga vhuyi zwa shuma. Zwi tea u dzhia Bibuli yoṱhe, Kristo nga vhuḓalo, mafhungo maḓipopelelaho. Ndi khou ṱoḓa uri kha itsho tshigwada ye nda i vhona kha theḽevishini vhusiku fhiraho, ndi tshi ḓivha uri zwo vha zwi tshi khou ya u itea, no nda i lavhelesa. Ndi khou ṱoḓa u bula kha avha vharathu avho vhe vha 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 kha itsho tshigwada, tshipiḓa tsha vhukoni, tsha hani, tsha u fhindula dzimbudziso. No ndi wa u sasaladza nga maanḓa, ni a ḓivha zwo ḓiralo. Fhedzi ho vha hu si na tshithu tsha u sasaladza hafho, zwo vha zwi tou vha zwa vhukuma. Uno ndi nga tendelana na izwo nga phesenthe dzo ḓana. Ndi a livhuwa. Amen. Izwo dziphindulo dzo vha dzi dzone dzone. Hezwo ndo zwi fhululedza. Ndi to tama arali ndo vha ndi na ḽitangwa uri ndi sumbedze kha tshivhidzo tshanga ngei hayani. Zwo vha zwavhuḓi nga maanḓa. Uno ndi khou livhuwa zwihulu nga u ḓivha uri Mudzimu vho shuma kha vhuṅwe vhuimo nga nnḓa ha tshigwada tshashu tsha Pentecostal, nahone vha khou takula vhanna, idzo mbeu dza Mudzimu dze dza vha dzo dzula nnḓa afho lwa iyi miṅwa yoṱhe, dzo lindela tshedza uri tshipenyele. No zwi dovha hafhu zwa ripa tsivhudzo, bonani u ḓivha uri Yesu uri musi avha vhasidzana tshipofu vho eḓelaho vha tshi thoma u ḓa u renga oiḽi, ndi zwenezwo he muhwe a bvelela. Ngauralo ri a kuvhona nga izwo musi ri tshi vhona vha Episcopalian, Presbyterian, Methodist, Baptist, Luther vha tshi bvelela uri vha wane oiḽi. Zwenezwo iyo yo vha i awara he muhwe a ḓa ngayo. Kha ri elelwe izwo. A tho ngo vhuya nda ita uri Billy murwa wanga uri a ambe zwenezwo kha nṋe sa zwe a ita tshikhalanyana tsho fhiraho. Uri baba a thi vha vhudzi zwine vha tea u ita, a thi ṱoḓi unga ndi a vha takadza nga tshiṅwe tshithu. Fhedzi a ri baba tsini na tshini tshine vha ita, vha vhee tshifhinga tshavho tshoṱhe u itela vhathu vha lwalaho. A ri a thi athu vhona vhathu vha lwalaho vho ḓala nga urali. A ri no ṋetshedza garaṱa dza maḓana mavhili nga tshikhalanyana kana zwivhili. A ri hu na vhathu vhanzhi vho no khou lwala, o ita zwi songo ḓoweleaho nga u mmbudza izwo. No musi ndi tshi ḓa madekwana ṋamusi na notsi ṱhukhu dzo ṅwaliwa fhasi afha na dziṅwe tsumbedziso nga ha khathulo iḓaho, huno ndi tshi ḓivha uri ro dzula fhano madekwana ṋamusi na mbiti dza Mudzimu dzi tshi pfupfuma fhasi yashu, huno hu si kale dzi ḓo ḽi swiela. Huno nga u ḓivha uri mbiti dza Mudzimu dzo lindela kha tshikhala tshine zwa ḓo ambiwa zwi ḓo fhelelwa dzi miḽioni. Uno ndi tshi ḓivha uri mbili yanga na nga u ḓivha uri zwo tou ralo, no zwenezwo ri vhona vhanzhi vha lwelaho vha tshi kombetshedza na u kokodza. Uno ndi elekanya madekwana ṋamusi vhunzhi havho ndi Vhakriste. Uno irani ndi ambe kha havha vhoini vhana vha Mudzimu, tshine na tshine tshine na ita ni litshe tshiṅwe na tshiṅwe tshituwe, ni shumele Mudzimu masiari na vhusiku nga mbilu yanu yoṱhe. wenuini akono zvipa uri una chimwe chito chakakeyawo nekono zviamba musiri chichimira sutaratani itanu nahoto unenaye neadhiva arani wachimunya nondi azvidhiva uri noraro nondova ndichikoamba namuntu mukomana Stroyman atidhivi arari toni apano kana hai ene ova a toni salem Saleme, Salem, hai, asi ene Tony enda niko amba. Hai, huyu asi ene Tony anenda kwa amba. Huyu ndi Tony wa Tucson. Sinala wendi nyi, Stromae, ndi adiwa uri, ndi Salame, Stromae kana bangwe, iwana zote. Vingeli ni lawe lingu duba, hodamutu, obachiku urwazo kuma. Obachiku amba zungusuzo za wisa mumburo kani, musi ndi chipinga choperao. Chendava ndi India. Mune ndi ereka nyondo murena vori nea gogoli hulusa lera vya raba nalo chungu shpinga. Hova unge Bombay. Rova risakone na wana petu na uti. Hauwa zuza watu wazugiti zinafumi na zinafumi. Nopana msirichi shukaya nepo. Hova unakuranda ya utaruchezu wawo. Zoruga yove yoraro. India ndi shango la nyambo mbili. Lova li bambiri la chikuwa. And said, well, the earth is going to be over. I'm going to be over. Nora maduwa mawili, zinu nizobela kule ya miri, asongu vya stani so aso. Nora maduwa mawili, puka, nguna kromo, azungu kono uguya nga masiari, kana usendela tini na izo mbondo, dozo zula mutabini, naone za kukotela, uitela mruzi. Zinu zungoto tabanya, muzingino, uwa zingisa mbondo naone wachinya zo zipato. Unoni abona, arali hezo zino nistuku zoba suya nepo, ni musi zobo roba. Arali kromo zoba zoi mapasi yao na ungu, ni musi zoroba. Tibuzi ya mzimu kama upo. Maduwasi gati upirao, basingi kama nyana za mkoma na Tony. Ndobandi chikotiche lesa mtu wenepo weari, musi yoi mzingi ni uchiti Alaska. Oba chikorea, basingi, une raubiza Stony Point, ngei Mexico. Uno ari, zinoni azongola, na kobe azongola, hoba huna chimuchi tuchoka keao, nunga uto taba nyamu zinginyo waperela. Uno li mduwa musi ula uchite ya nge Indiana, kana hene pewa iti ya honi, ori oba chikorea hapu. Aerekane, zuruga, azongo dowele, hezo kobe, zi lera nga chino chipinga, auna uerela madhi, na petu na uti, madhi uzika, chipinga chone chone, tauri kobe zi lere. Pezi azongo lera. Nona zinoni zote zine kanjizuba zinda henepo. Gavani, zichi wala hezi kove na zingwe. Zote, zowa zichi kuchimbira umona na kunzi, zoko godelana. Ngachikara chisarimini, ukaro haro anji, uwana ro pasi pasi hatomota kuwa sahezi. Muzinginyo we ite, selika lingwe siyelele pasi. Ni awonezo kove zosu diwa uri. Hoba una chungu chituchoka keao, chungu chituchoba chichikotoda uiteya. Isu zindo nizu diwa suti. Mwongo ara ni mzimu vachine ya kove na chino ni tarukanyo. Tingapani hawa chitia unea baba we vana vawe. Reas diwa uri ribupelo ni ya chipinga na one katule uri ndere. Nga oraro karzike. Shabela ni kamu zimu ngambiru ya niyote.
O Capernaum.
O Capernaum. Iwo wote kule rota duro. Udo tisiru wa pasi ereni. Nona musi yudura pasi. Hambete wa madhi. Tanu ererwa, ununi rabere. Suno matekwa na namusi, nikutoda ubala pitu. Hapa karungwaro, wachikara nyana. Rikoya urabere abalwadze, ili ori necheza gara tanji za tabere. Nuone ya zingu mrova. Uno atungu shikera na nti ya zubusi kwa mrova. Mundi abirela, musi miyo mketo woda. Utova, ningasizu ite uri zishume. Kitonga achifarele chitufu. Nito di isera kagera. Ni inu mune, anena ita urimuya mketo ushume. Usine, nitu ita izo inumune. Nga oraro nne, usiko perao, ndobona na kachipinga cha utarukanya. Awongo tebera na batu zwabudi, wongona na sabasa uteberele. Nozuwana, hene pa usikari, zibona na nga oraro, zinjika na zutuku, musindichiko amba. ndichivaya zvanda kha varwadze vadi varitea urimwa uri ngomu hasho one warine vane vatenda uyesu kristu nahone vopepiwa nga muya wawe na udadzwa nga ala manda ane uchilo hayo manda angomu hasho na uveya zvanda kha vamwe sazvo vafunziwa vaita utsana chikati zvopodza varwadze kokotoro zvobvusa vafu zvosumbedza mabhono nasiprofita nomweya mutiwe wachira ukati yavapostora vakare ukuchira ngomu achividza namusi uchishuma suzitii nomusi richitavana urimwa izvo neavo nahusina ndava uri zvikushuma hani mikotiyo zvirimwa nazvitenda hazvingatusi chitu kusvika nichizvitenda bezimusi nichitozvitenda taidzo dzano dziyaperiswa heyo ningoo zvino karivhure karumwaro ndova ndodzura ndapo chikaranyana choperawo ndamwara pasi mamwe mamwaro uitira ushandukisa mimwaro langa uitira vusiku nandikotoda kuvara zvimwe kaefulamuzimu ubva kabhuku yaluka muketwa ndima yomumaro ichitoma kandima ya 4 tichatarisa nezvino nekwevovara ngamanza uno zvabverera uri musi yesu ovuya vatu vamutanganedza ngadhakaro ngaurivo vavomurindera vothe na ayo angasive maitero avudika vatu madekwana namusi novonani hadha munna ane apfyairo uno ova amuhulwane wachikoro uno awera pasi munenjini yayesu naone amuhumbera uri adhemini yawe ngauri ova achitova namwananyana mubhegwa aethe wamimwaya 12 uno ova oedhera achikoufa bedzi musi achiya vatu vamupenyeredza nomusadzi weapedza mimwaya 12 anatedzo yamaropa weapedza tundu dzavo dzothe kadzing'anga bedzi usina akonawo umupodza abvera ngamurau hawe uno akwama lupendero lwanguvo yawe uno ufarara hamaropa awe hamuditumuwa nazvonezvo nuyesu ari ndinyi omukwamawo musi vothe vorandura petro naavo vevave naye varitovera magogo ayaupenyeredza nausu kumedza nowari ndinyi omukwamawo yesu ari mumwe muti omukwama ngauri ndifamba nda onituchera nomusi musadzi achivona uri ova asimudzumbama adha chitetemera naone awera pasi panda awe uno azvikwatisedza kahe panda vatu vothe uri omukomera mini nauri opodzwa hani ngotavanya uno ari kahe mwananga rurambiro rutendo rwau ropodza tuwanga mulavo nomusi chikadhi amba hadha mumwe abva kandu yamuhulwane wachikoro achiri mwananyana wau olova usongotitisa tovera bedzi yesu azvipfa amupindura ari usongoofa tautenda pedzi noudopodzwa nomusi osvika nduni asatendere uchijena mutu vanda petro yakobho nayohane nakotsi namaya mwana uno vothe varira vachimutunguparera uno ari nisungurira hongofa bedzi otoedhera uno vamuseya vothe ngaudhiva uri ofa bedzi avabvisira nda vothe naone amufara ngachanda uno avidzera ene musidzana achiri musidzana vhuwa uno muya wavo wavuya hafu naone avhuwa zvenezvo uno araya uri vamupe nama no vabebi vavo vakanuka bedzi avabudza uri vasongobudza mutu zvoiteyawo karirabhere kotsi vatatudu vafunewo musi richivara hilipi riyazviva uri heyo ningoo hezvi zvoiteya asi chimwe chitori chisiyiwo chine ringavara kamwe kaguranda kana imwe bhugu yakumburero bedzi hezvi zvikabva kabhugu ine raediva zaipfula mudzimu riyatenda uri zvoiteya riatenda uri hoyu yesu weaita hezvi zvitu zviraveresewo zvizviviri apa chamusadzi anataidzo yamaropa namwana ofawo riatenda uri ndiene murwa wamudzimu wemudzimu wamubvusa vapfuni naone amusumbedza kare nemadhekwana namusi ngamuti wamuya muketwa uno riatenda uri vana rine pano madhekwana namusi uno richitenda uri hachanduki murova namusi nanarini upfera havo vutungu husvikererawoka vatu uno musi vatu vachisendera kuitira vone mverero dzifanawo dzedzanewa ngaliya dhuva dzidonewa kalino dhuva zvitendere hapo kotsi uri zvive nando dzonutswa Munga mukomana Shakirini o humbela nga mungo hote musikare uno ahumbela uri vhathetshelesi vha tende ri kuhumbela hafhu nga dzina la Yesu Kristo. Amen. Ndi khou ṱoḓa u amba lwa tshikhalanyana, hezwo hu ḓo vha tshikhalanyana, ngauri ndi khou ṱoḓa u ḓisa havho vhathu vha na garaṱa dza thabelo nṱha hafha na u vha rabelela. No, nda litsha zwiṅwe zwithu nga u tou rabelela vhalwadze. Dzi phanḓa musi ri tshi rabelela vhalwadze, ri khou tea u ḓisa vhathu kha eneo maitele. Ndi maitele ane a dzulela u bveledza mvelele, ndi eneo maitele ane a dzhia kha Mudzimu. Apa ndi musadzi we a kwama nguvo yawe o fhola, ana thaidzo ya malofha, sole ḽo musema kha tshifhaṱuwo tshawe, nahone ḽa vhea khari ya mipfa kha ṱhoho yawe, no a sa pfe maanḓa. Ndi maele, zwi dzhia maitele, no ndi zwine zwa vha zwone madekwana ṋamusi, khonani funeaho, zwi dzhia maitele. Ro ralo, nahone ri tenda uri ro ralo vhuhoneni ha Yesu Kristo, fhedzi ndi maitele anu ane a ḓisa mvelele. Mashumele a fhano na nungo dza u ṱuṱuwedza, arali na nga tou thoma Mudzimu u ḓo fhedzisa zwoṱhe. Zwino heyi thero ine nda khou ṱoḓa u amba ngayo lwa tshikhalanyana ndi u sumbedza ipfi ḽawe. Zwino hetsho ndi tshithu tshihulwane tsha u elekanya uri u sumbedza ipfi ḽawe. Zwino Mudzimu wa kona u sumbedza ipfi ḽawe madekwana ṋamusi sa vhunga o vhuya a ḽi sumbedza. No, Bibiliya yo dovha ya ri ṱolani zwithu zwoṱhe, farelani kha izwo zwi re zwone. Zwino no zwi pfa, a huna timatimo, no u pfa murero wa kale, zwi sumbedzeni, ni ḓo zwi tenda, fhedzi ara zwi singo. Tshifhinga tshinzhi ndi vhona zwithu zwinzhi zwi tshi sumbedziwa, zwe zwa sumbedziwa na nga tshisaintsi, no fhedzi vhathu vha si zwi tende naho zwo ralo. Ndo vha ndi tshi khou amba na muṅwe muthu hafha sikale, ro vha ri tshi khou amba nga hapho dzo khethwa, ari ni nga si zwi tende, a thina ndavha uri hu ḓo itea mini, uri ni na vhuṱanzi vhungafhani hazwo vhune ni nga ntsumbedza, a thi zwi tendi naho zwo ralo. Zwo luga ngongo, hu si na ndavha uri uyo muthu ni nga mu itela mini, o oxela a nga si tende, a huna tshithu khaye tsha u tenda. Ndo vha na tshenzhemo tshituku hafha vhege yo fhiraho sa vhunga noṱhe ni tshi zwi ḓivha uri ndi ya zwima, no musi ndi tshi vhuya kha muṱangano wanga ndo vha ndi khou zwima ndaho. No murahu ha musi ndi tshi pfulutshela Arizona, ndi zwavhuḓi, ndi tama u zwima phukha khulwane, no ndi takalela u ya vhukati ha mupo, nahone nda u lavhelesa, zwino a thi muvhulayi, ndi tou zwima fedzi. Ngauralo a thi takaleli u tshinyadza phukha, a thi takaleli uri ndi zwavhuḓi, ndi elekanya uri na tshone ndi tshivhi, vhulaya phukha, musi ni sa khou i shumisa, na uya u i shumisa lwa ndivho, u fana na musi ni tshi nga vhulaya tshiṅwe tshituvho, ndi a tenda uri zwo khakhea. A ri tei ita izwo. Mudzimu o ri ṋea zwone sa zwiḽiwa na ndivho, nahone a ri tei u dzi tshinyadza. Fhedzi zwino zwine mulayo wa ri ni nga dzhia zwoṱhe zwo luga, fhedzi ni songo to zwi tambisa. Nda dzula fhasi henefho khalaṅwaha yo swika u itela zwiṅwe zwithu zwoṱhe, nda u dzi vhulaya kholomo nnzhi. Huno ndi a ḓivha vhorabulasi vhanzhi ṱhangei shangoni, huno tshifhinga tshoṱhe musi dzi tshi vhulaya ndi nga mini vha ya mmbidza musi ndau i tshi dzhena vhukati ha nngu. Iṅwe khonani yanga vhuṅwe vhusiku o xelwa nga dolara dzi yelaho kha furaruṱhanu nga vhusiku vhuthihi, nga ndau nthihi i tshi vhulaya dzingwana a dzhena ngomu. Huno zwo tou ralo, dziṅwe ndau dzoṱhe dzi khou yo badelela tshivhi tshawe. No zwo ralo nda fara iyo ndau, no zwo ralo yo vha i ndau khulu ya vhulapfu ha magata, no i tshi lemela u yela kha mbili na zwiṅwe. Ngauralo yo vha i ndau khulu yavhuḓi. Uno zwenezwo nda ṱutshela shango ḽa Arizona, nda gonya Utah u ya u zwima. Uno zwo ralo ndo vhudziwa uri ho vha hu na vhathu nthangei, uri muthu we nda vha ndi tshi khou ya u zwima naye o vha a murei wa muvhuso, uno u itela zwivhuya, u songo amba tshithu na tshithihi nga vhurereli tsini hawe, ari o vha a muthu a konḓaho. Uno nda ri zwo luga, ndo vhudza uyo muthu we nda vha ndi tshi khou ṱuwa naye, nda ri a thi nga zwi ambi, ari u songo ri mureri, arali wa ralo a u ngayi u zwima, ha nga ḓo u ṱanganedza. Ari ndo zwima naye maḓuvha mararu, nahone nda eḓela naye vhusiku vhuṅwe na vhuṅwe, nda ḽa naye ḓuvha liṅwe na liṅwe. No hongo vhuya ari matsheloni avhuḓi, u ita hani, u khou ṱoḓa tshithu tsha u ḽa, ṱanzwa ipuleti na luthihi. Ari zwino u songo amba tshithu ngazwo, nda ri a thi nga ambi ipfi na ḽithihi. Ngauralo a thongo muvhudza uri thi nga rabeli, fhedzi ndo sokou dzulela u muvhudza uri huno nda rabela. Ngauralo musi ri tshi swika nṱhapo, muthu hoyo o vha wa mvelo i konḓaho, huno a thongo vhuya nda elekanya uri u a tenda tshithu, no o vha o lozwa lushie masiku a sigathi phanḓa hezwo ṅwana o bebiwa o oma. Ngauralo ra ya u zwima, huno nga ḓuvha ḽa vhuvhili muthu we nda vha ndi tshi khou zwima naye o muvhudza uri ndi zwima hoṱhe hoṱhe u mona na shango. Ngauralo musi muṅwe muzwimi o vha a na nṋe a kha ḓi bvotuwa, ro vha ri nṱha maṱhakheṱhakheli he ra gidimedza ndau u swika ri tshi i swikisa matomboni, uno yangalangala. Nozoraro rovaro dzuranepo ronenera mbiye chibuya nohoyo muto arikane ari mumuzimi konani yao ombuzo uri kuzima hote hote una chere denji ari ndakorwa azvintudi unonda rai dari asi chere denji dari ndorambedziwa uno ari ondi avona ari zurunga ndakorwa nazvino zvazvintudi hapo kwedzi ari una limaga lina laurambedza ova kuzvikokodza kanne nokurupedza uri atingararo nyabona ngauraro ndari ei ndari ei hai mune wangani mureri mufunzi rumwa ari mumini ndari mufunzi rumwa unowasa kuima none andaveresaura miniti zigati ndari na una purupero lavuchiro bvapa purupero lau ndilipiyo ari ndine Jack Mamoon uno ndari enenyi ari ene Jack Mamoon ndari ndirushakadhe runono ari rone rune rwaana na unwa gofi na udafor ndari zoruga ubhura upurupedzeya ndiyavudhi kamuya nozvinezvo ari ndikotoda ubudzisa chimwe chito ari ndobudziwa pfi chividzo chaMamoon ndicho nechividzo changuo chichote chirehone ari nauya tenda izvo ndari musi zvichida kachividzo ndiyakorwa uri chidhifana nazvimwe zvote ndidhiva chitii kwedzi changoo nehecho ndiyesu kristu ndari ndiyazvidhiva uri ndiene ngoo zoruga ari ndova na rushiye robebhuwawo mumwe usiku robebhuwa rooma ari ndobudziwa uri hoiru rushiye rwauri robebhuwa rooma mudzimu wangu veyafemera mufemo wachiro karo zvisumba uri atichadodhova ndamuvona ari uerekanya miringa izvo zoruga ndari aungararo saJack Mamoon ngoo aungararo hecho ndichimwe chinhu changoo aungamuvoni musi uchikadzidzura saJack Mamoon no ari zoruga ova chikomukokodza ngaurano ndamukokodzera murau nyana neavona rina nachipinga chakukokodza murau ngauraro ari ari ndari taidzo nemini ari o atidhivi uno ari zoruga uerekanya mini ndari ndodhowena navanji vorugao ndova ndisazvidivi uri mumamoon uno ndova ngamanda ndiadhiva ngauva uri ndiuta zvova zoraro pedzi nda ngauri vunji yavatu ngantangei ndimamoon umona nadhorobho yasalt lake hei yova isi dhorobho yasalt lake pedziya ngauraro ndaerekanya zoruga ndonova nakonani dzimwe dzauruga dzamamoon ndikamidhubha yatabero vatu vauruga uno ndari ndotangana navamwe vatu vauruga vane vava mamoon uno ari zoruga ari ndari atidhivi pfunzo yavo kaizvo naone atitami uamba chimwe chiri chivona pfunzo yavo ngauri hezvo ndizvine wavazone naone izvo ndiazvitonipa vamanna uno ndari zoruga uno uya tenda izvo ari ei mune wanga ndiyararo pedzi ari atichiri ndosedza zvone ndari zoruga ndiyatenda uri bhibhiri ifunza uri mudzimu odhiva uro rushiye mimwaya miliyoni yoperawo panda mutewo washango ndari mudzimu obudza Yeremiya panda hamusi asatuva mumbiruni yamume avo panda hamusi usatu bverera ubva tumbuwa ndoudhiva ndauita muketwa huno ndauta uva muprofita wadzichaka ndari hezvo ndizvine adhiva ngaharo neavona ari zoruga ari ndiyarivuwa atomutsa chikwara unozvenezvo atangana nahoyu mumwe muti huno ari ndingamini usongomubudza uri unaula muti ndimureri unozoraro ndara aamba nainyana naone atomomubudza ngamitangano zvino mamonzi vatenda muprofita atiraro hungava husina mutii pano pedzi vatenda kakamuprofita pedzi ngauraro kamwe ndikuamba ndachikoro pedzi ndi aa pedzi ha vatenda uno uri avuya murau kane ari ndipfesa uri muprofita ndari hai mune wanga ndari ndi murena vonsumbedza zvinhu zvituku zvine zvodoiteya uno atuwa nazvonezvo ari karijene ngomu uno ajena kagoro yawe noatsira pasi ngei kadhorobho tuku yavo une adzira one kachikara chituku ova asi chewo rova richikurugisira mbya uri riye kahumwe uzvima murava chisituro nomusi roraro ngamin atuwa gorori usatupera chipinga muti wauruga vonarosa musu avuya murau uyera kamimwaya fumisumbe mutanga vonarosa muketo wamukreste ari hoini murati wanga ari haweri kaJack Mamoon utova mamoni wavukuma ndari huitani murwa uno ari ndiyapfesesa zvemukomana wanga ambudza uri muprofita ndari hai mune wanga ndari asi uri nimuprofita ndari murena vonsumbedza zvinhu zvine zvadhodha ubverera ari ndina mbonje kachanza changa zvino ndova ndoteya ndikatafura muaro ari pedzi murati wanga ombudza hezvi uno ndari arari zoraro atitodhi muaro andaveresa matoni wavukuma ngoo ndaveresa yavungoo ari veya zvanda zvaukanne arari hezvi zvitu zoraro atingatodhi muaro atuwayani opora. Hoyu murathu khonani yanga mukriste oba tshikuzvima nanne ubva nge Phoenix ari kanne ari vamwe vahava vatukana vo dzura hene pazvino mumwe wavo ane namudiva upano rahayani ari mukomana Branham ari nemurena vausumbedza bhono unova utendera uri uudze avo vamamoni zvine zvakoyoitei hezvi zvitoliradza vauri vozvituri chaerwa vaurero ndararabhera naone ndararabhera una ndirani yanga yahumira hayani ndova ndichikoudha kamusumburuu unokotevera sondanga iri yafumi ntachitoma ndova ndoima ruperani chividzo chonaubvala macheroni uno ndova ndichikoudaveresa uno ndavona flash light dzichipenya kana chimwe chedza chopambanawo chichikopenya uno ndavona ndau yeyava ikamuri uno unoyova ipfupisa kauri ndinga itunicha ndova ndisa itodi uno hova una mumwe vowe aitunicha nomusi vachiraro vaitunichanga zvigidhi zvihuru zvakerukanya ndau atongotakaira yone yone ndire zvaitwa ngayo musi ndichisvika Phoenix ndabvudza mukomana Dawson zvenezvo namukomana Mosley ndihazvidiva uri upano ndomuvona rimwe dhuva umwe petwe nepa noova achikogonya nanne aine namufumakadzi wawe uno ndari niraverese naone nivone heyo ndiararo mamba murena zvikuitanga ine ndira masiku rarindera masiku mana kana matanu richizvima kana madhuva azvongodhowerera kuwana ndau pasi yamuri busiku zvoitea zvararo ndichikubuya hayani vavopfoora mumbya hoyu muzvimi hoyu mutukana wamamoni hone yone yone ndau yawanira mukando kana mbya yawana hei ndau yakanda hone zvabudibudi noyagidimedzera murini nonga iri yavufumi ntach toma busiku dzavuya dharivhusa mbeteni randhenepo nohova uneneila ndau ntika muri ichitaidza zviedza mukomana Mosley aikara uyera kachivoni dzafu inaini otoda ututubisa ndau nga vukati yava svipida zviviri unoyova iyenepo nandira kokotere zvava zvo ambiwa ngayo dhuva linotevera ndatangana namuhulwane wamurindi wapuka dzamuvuso mumwe Jack Mamon akuvanganya avo vatukana kachavo achivaranga panda humera murau hayani kakristu ndianivudza ashanduki murova namusinai narini mudzimu vosumbedza ipfi lavo salorarowo dovapfa vatu vachiri uvona niutenda hezvo asizvone ngavudharo vatu vanji vayavona pedzi havatendi madhuva ane yesu ova kalipasi ndingamini vasongomurimuwa uri ova aipfi lamudzimu lovonadziwawo ndingamini vatu vasongorimwa uri mushe ori murena mudzimu wanu vadovhusa muprofita angaonne noovhuredza ipfi limwe nalimwe lebhibhiriya amba uri udo raro pedzi havangozvitenda pedzi mudzimu kachikati chimwe nachimwe vosumbedza ipfi lavo salango vadzorera vosumbedza ipfi lavo zvinezvo vari chimwe chipinga uri uvona ndiutenda azvongoraro pedzi riyadhivo uri mudzimu vaisa panda nausumbedza ipfi lavo kachikati chimwe nachimwe riyazidhivo uri olisumbedza kaadhamu naefa uri musi achiringa dhuva lene wadhola nalenelo dhuva udhofa rikotiyotendera nakaizvo uri hesu ningoho riyatenda izvo ngauri ozvisumbedza karini noriyazidhivo uri ningoho zvino ridhodjiya mumwe petu wemudzimu vasumbedza ipfi lavo karijiye satsumo madhuvani anoafe muzimu wovuzano wake murayedza uwa vose wechisainsi naone usatendi sei hova husina namutiwe ava achingatenda yovaisatu una kalipasi zvihanidzana nachisainsi kamwe zvila chova chichikati chihurusa kachisainsi kupira zvine rava zvone zvinhu ngauraro vopata piramidi nazvifanyiso zvavatu napuuka nazvimwe zvinji ngaala madhuva zvine hari kono zvipata zvino vova vodhowera manda arumwe rushaka rwamanda muchinhu kamwe waatomo kana chimwe chito nevokonoimisa ila miono miurwane zvine ringasizviite namusi pedzi voita zvizvihuru zvachisainsi vova vana chitu chine vakona udhurisa muviri vauita uri uvonare uwavudi rwamimwaya madhana roro zvahovo vutsira yesu ori mungazoraro madhuvani anoake zvitoraro kauya murwa wamutu uno ari zvidhivi uri rutsini naujena kachimwe chikati chihuru chasainsi uno zvino murayidza wewava una noake wova wopambanisa na rutendo rwale dhuva nguo muchividzoni nahone wova wopambanisa natudurusa chisainsi pedzi mudzimu vosumbedza ipfi lavo salangoho mudzimu vosumbedza uri zveulamuprofita amba hova hungoho rudhojiya mumwe hapu rwachikaranyana Abraham ova muṅwe muprofita wa murena wo ipfila Dakai. Uno ḽa mu vhudza musi a na miṅwaha ya 65 na Sara a na miṅwaha ya 45 uri u khou yo vha na ṅwana nga Sara. Zwino hezwo zwo vha zwi zwimangadzaho kha satendi. Ndi nga elekanya ṋamusi zwithu zwo raloho zwi tshi itea kha ḽino ḓuvha na mveledziso dzashu dzoṱhe dza tshisaintsi na vhuvhushiya ha dzipaipi dza u lingela dzine vha amba ngadzo na zwiṅwe zwinzhi. Fhedzi hoyu musadzi tshi aluwa zwino wa miṅwaha ya 45 na mukala wa miṅwaha ya 65 fhedzi ipfi ḽa murena ḽo ḓa kha Abrahamu nahone ḽa muvhudza uri hezwi zwi khou yo itea. Ma Abrahamu a tenda Mudzimu. Zwino hu si na ndavha uri Mudzimu amba hani na uri zwo vha zwi ngo guma gai, Abrahamu o vha o tou tea u tenda zwe Mudzimu amba uri zwi ralo. Zwino lavhelesani uri uyo munna o lingwa hani nga vhuṱanzi hawe he a vhu tenda. Onoyo muthu muthihi we a bula uri o tenda Mudzimu u tou vha muthu a ngaho zwine na vha zwone no dzula hafha madekwana ṋamusi. Ri kha ḓi tenda kha Mudzimu, ri tea u tenda ipfi ḽawe uri ni ngoho. Uno vha ḓo ḽi sumbedza uri ni ngoho arali ra nga to zwi tenda. Zwino lavhelesani kha zwikukuli zwe Abrahamu a vha nazwo tsha u thoma ho vha miṅwaha yawe, miṅwaha ya 65 no Sara aya na 45 o vha no fhira tshanduko ya vhutshilo maṱambo. A zwina timatimu uri yo vha yo no ima miṅwaha minzhi ya murahu o tshila naye sa mufumakadzi, o vha khaladzi yawe nga mubebi muthihi, o mu dzhia musi a tshi kha ḓivha musidzana kha vhuswa hawe, no a mu dzea, no o vha a si na vhana, o vha muumbo o fhelelaho. Ono ri wana uri u ita hezwi o tea u ḓifandekanya na vhathu vhoṱhe vhe vha si zwi tende u itela uri zwi vuledzee. A thi ṱoḓi u amba uri ni khou tea u ḓifandekanya na vhathu, fhedzi ni khou tea u ḓifandekanya na zwisolo zwoṱhe zwa u sa tenda, nahone na dzulela kule na zwenezwo. Musi vhathu vha tshi ri a hezwo zwithu a zwi tei, hetsho tshi tou vha tshigwada tsha vhathu vha pengaho, a huna tshithu tsho raloho tshino itea. Itani u vala nḓevhe dzanu ni tshitele kule, ni songo zwi thetshelesa. Bibiḽi yo ri Abrahamu ho ngo gobagoba kha pfulufhedzo ya Mudzimu nga u sa tenda, fhedzi o vha o khwaṱhela a tshi ṋea Mudzimu thendo. Dzina ḽawe ḽa shandukiswa u bva kha Abrahamu ya kha Abrahamu. U shandukiswa dzina zwo ita dzina ḽawe khotsi ya dzitshaka. Ndi nga elekanya munna ano khou tshila na mufumakadzi wawe, mufuno wa mbilu yawe, we a tshila naye zwino lwa i miṅwaha yoṱhe, no zwino huṅwe fhethu vho kha miṅwaha ya 80, no mufumakadzi wawe a na miṅwaha ya 70, no ngeno vha si na ṅwana na muthihi kha fulufhelo ḽiṅwevho ḽa ṅwana, fhedzi a ḓivhidza uri o vha a ene khotsi ya lushaka. Ndi nga elekanya zwigoḓo zwa vhathu vha fhiraho vha tshi ri khotsi ya dzitshaka, zwino nga tshino tshifhinga u na vhana vhangana, nona zwigoḓo zwoṱhe zwi a fhira khazwo. Fhedzi Abrahamu ho ngo gobagoba huṅwe fhethu na luthihi nga u sa tenda, o tenda uri Mudzimu o vha a tshi kona u ita izwo zwi a phulufhedzisa uri Mudzimu vha ḓo sumbedza ipfi ḽavho hu si na ndavha uri zwi dzhia tshifhinga tshingafhani. Fhedzi madzulani a u neta nga tshifhinga sa vhunga ro vhea uralo o khwaṱhela tshifhinga tshoṱhe. Arali zwi ngo itea ṋamusi, matshelo zwi ḓo vha dembe ḽihulu ngauri ndi zwihulu nga ḓuvha ḽithihi. Hoyo o vha Mudzimu, hoyo o vha Mudzimu kha Abrahamu ngauri o zwi ḓivha uri Mudzimu vha sumbedza maipfi avho oṱhe uri aralo. Arali vhana vhawe vha nga tou dzhia ipfi ḽawe ngauralo a nga kona u ḽi sumbedza nga inwi, ndi yone nḓila fhedzi ine a nga kona u sumbedza ipfi ḽawe. Ha ḽi sumbedzi nga vha sa tendiwi, nga vha sa sumbedzei, vha tou vha vha sa tendi. Fhedzi a si zwa vha sa tendi, a si zwa vha sa tendi, ndi zwa uyo ane a tenda. No arali a nga wana muthu ane a tenda ipfi ḽawe, u ḓo sumbedza ipfi ḽawe nga inwi. Huno tshiṅwe tshifhinga malwadze na zwithu zwi itea kha riṋe nga ino nḓila uri Mudzimu a kone u ḓisumbedza ene muṋe. Ni a elelwa muthu wa bofu we Yesu a wana vho ri ndi nnyi o tshinyaho, ene kana khotsi awe, mme awe, a ri kha hezwi na muthihi. Fhedzi zwo itea uri mishumo ya Mudzimu u vhonadzwe. Ni a bona zwo itea kha mutukana uri Yesu a ṋewe vhugai. Tshiṅwe tshifhinga vhulwadze a si samba, ndi phatutshedzo uri ri kone u vhea lutendo lwashu nnḓa hafho, nahone ra vhidza hezwo zwithu zwi siho sa zwo ri hone. Mudzimu o ralo, nahone u ḓo zwi sumbedza sa zwo raloho arali na sa neta fhasi ya mulingo. O vha a tshi nga zwi sumbedza kha Yobo tshiṅwe tshifhinga uri a nga si museme tshipatuoni tshawe. Lavhelesani kha milingo ye Yobo a fhira khayo, fhedzi fhasi kha ṱhahani dza lufu o amba ri murena vho ṋea, murena vho dzhia, kha uri ndo dzina ḽa murena o zwi tenda vhukuma. Mudzimu vho sumbedza ipfi ḽavho kha Yobo, vho ḽi sumbedza kha Abrahamu, vho ḽi sumbedza sa ḽo raloho, vho dovha hafhu vha ḽi sumbedza nga Mushe nomusi mushe musi zvikondawo zvinaye mushe ova nazvo mumbureni wavo uri kamwe uva mupurusi wemme avo vomubvuza uri obegwa amwana oralowo vova vamugudisi wawe veva muarusa kapfama yafarao azvitumati misi vomubvudza murwa rurabhera uri ripurusiwe nori atenda uri ndiiwe hoyo mwana ane mudzimu adomushumisa upurusa nazvenezvo musi a neavona oaluwa nahone ova chikoteya uva murwa womwananyana wafarao nahone ruwanuso uri ova chikoteya uva mulaifa wakurunoni ngamini azvitimatimisi zvova svika mihumburo yavo zvenezvila uri udova farao anotevera muno ndingaineyo ndira ine adopurusa vatu ngauva farao ateverawo pedzi mudzimu una ara izvozvo raro zvenezvo ova achidova ozviita ngazviikwame yavo ngakangaka nyito yapolitiki pedzi mudzimu adzuriri ushuma ngaheyo ndira mudzimu nandira yavo yaushuma naone uri udo raro kuvabvisa obvudza abrahamu murwa wamimwa yamadhana mana udo raro kuvabvisa nachando chamanda udo raro kusumbedza zviga nomutoro ngauraro ova angasizviite ngauraro ngauraro abra riwanuriso reabrahamu otenda mudzimu noapa nemusha zvino achitenda mudzimu uno mushe oraveresa ngafasitero litii lefarao oraro oraveresa ngalo ovona vatu vatii vefarao araveresa kavo sa vatu vana samba vatu vasina chitu pedzi chigwanda chavusvereri wokarurawa mudzimu uno vamwe votuchera mudzimu umwe petu une avadivi chitu ngaavo zvimwe zviga zvisavoni zvine vazvirabhera urihova usina chitu kazo vatova chigwanda chavusvereri unovova vachigwadha chapuri nomudzimu wavo kuvaricha vava puri zvisumbedzo roovasi mudzimu unoyenepo mukati yasvitu zvote ova chikuvhusa mutu mutii mudzimu uita zvitsunga ndira dzisongodhowerawo henepo pasi havo husi ratheoloji husi mudhedhedzi husi chipe husi mumwe wavanna vavo vaketwa pedzi mutu zvavo obebherwawo neyomushumo uno mudzimu vomuvidza uri aive muprofita wavo novamurumira pasi enepo no asina chinhu chandani chavo pedzi tanda yekomba mavo uri vana namumbi ng'anda yoitwawo ngamichini yakunda shango lote pedzi naiyo tanda chandani chawe savunga mudzimu womuvudza ufara yotanda chandani chawe naone udopurusa israeri uno atsira pasi naone azviita ngauri mudzimu wozvikurupedzisa ukoyo zvita hani ndidova ndina iwe uri ntsumbedze kugara avo murene atikoni uamba atikoni uamba zvavudi uno ndi ova na pfarero dzamiliyoni pedzi ari ndidova ndina iwe uno izvozvo jiya zvenezvo pedzi atuwa chijefla mudzimu usina ndavo uri mushumo uvonana uwakombo uguma gai mushe uisa pana nautenda mudzimu nomudzimu vasumbedza ipfi lavo ngakamushe sarorolangoo ngauri usina ndava nazvoiteyawo mushe udzura naipfi ngachipinga charwendo mudzimu vovavudza pasinge egipita navovo uri udovapurusa avaisaka shango lopurupesiwawo shango lavudi lodarowo mapi namutori unolova lihone henepo vova vasazvidivi uri lihone pedzi ori lihone naone ndolineya lone lonondidzura lilano itanolivira munosogani musi vunji havo vachibva vachichina muyani musi mariyama achiridza kugomana vachikola nama ivotadhuru vachitecheresa musha chimba aya muyani vachiraveresa madhembe nazviga zvichitee pedzi musi zvichidha kachikati chausumbedza utenda ipfi lote lamudzimu pfurupeso yote vakunderwa vaviri vavo pedzi ndivone vevasvitenda hova uyoshua nakalebhe unovavuyisa kutanzi auri shango ndilavudi pedzi nyimere dzova dzoraro hezvo ndizvonezvo zvavativera ngauri vori harikoni jiya shango ngauri dhoropo dzavo dzopaterwa mbondo vavo 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 vaimereri vavo henepo husi vaimereri vavo pedzi vavo vavo vatu nemisvona mihuru ningamini rivonana sadzinzi yekavo Joshua naKalebe vari riyakona naupirisa uli jiya ngamini mudzimu ova nealone husina ndava uri misonda yove mihuru hani chikukuri achiambi chitu kavo mudzimu voraro uno mudzimu vozvisumbedza ngavo uno voya nahone vajiya shango savunga mudzimu vori vadoraro vozvisumbedza kavo zvino musi vachibvelera ngamwedzi waramba mai musi madhi achikouka dzita vanhu kha u fhefheta ha mahaḓa na zwiṅwe zwinzhi na zwo vhonelwa nga mudzimu o vha a nnuna i kundelwaho u ranga mbi yawe u ya afho fhethu o vha tendela vha bviswa kha shango ḽa fulufhedziso no nga tshifhinga tshenetsho tshe a vha a wedza o vha a tshi khou ya u vha wedza ho vha hu ṅwedzi u si wavhuḓi nga maanḓa wa ṅwaha ṅwedzi wa yorodane wa vha wo ḓala na kha khunzikhunzi u tshi ela tsimuni nga mini arali vho vha vha tshi khou ya u awela ho vha hu tshi ḓo vha hu tshifhinga tsha tshilimo musi vha tshi nga kona u phaḓalala fhedzi a lindela musi maḓi a tshi ḓala vha takalela u sumbedza uri vha mudzimu vha takalela u sumbedza ipfi ḽavho hu si na ndavha a thina ndavha zwine dokotela nga vha o amba ni khou fa nga pfuko ndi zwone zwo fhedzi zwine muthu a ḓivha kha ṅwe maḓi otsa kha vhaṅwe kha vhoinwi madekwana ṋamusi fhedzi elelwani mudzimu wo ṋea fulufhedziso mudzimu u a tevhedza ipfi ḽawe huno mudzimu u sumbedza ipfi ḽawe ndi ngoho o lindela maḓi a tshi vha matope u swika a tshi tsesa nahone nthatho dzavho na zwiṅwe zwinzhi no a vula nḓila a vha rangaphanḓa nahone a ita nḓila vha khou ya u dzhena hani ngomu ngei Yeriko musi ho valwa hoṱhe Yoshua o vha tshi khou ḓivhudzisa o zwi ḓivha uri mudzimu vo mu ranga u swika henefho tshiṱepe tshitevhelaho ndi tsha mudzimu ḽiṅwe ḓuvha musi a nnḓa a tshi khou tshimbila a tshi khou vhona dzimbondo a vhona muthu o i bvisa bhanga ḽawe huno a bvisa bhanga ḽawe huno a ya a ṱangana na uyo muthu a ri iwe u wa vhafhio u na riṋe kana u swina ḽashu a ri ni mulanga mmbi wa murena huno a mu vhudza zwine a tea u ita u khou ya u lidza hani phalaphala nahone mbondo dza wela fhasi uri vha kone u gidimisa gariki henefho izwo zwi kwamana hani na phalaphala mudzimu u shumisa maitele o leluwaho zwo to ralo ndi u leluwa hazwo zwine zwa ita mudzimu kha nṋe ri dzulela u lingedza u wana tshiṅwe tshithu tshihulu zwi khou ya u ita tshiṅwe tshithu huno mudzimu tshiṅwe tshiimiswa tshihulu tshi khou ya u dzhia zwithu zwoṱhe nahone tsha zwifhelisa ngeno mudzimu u dzhia muthu wawe muthu muthihi fhedzi ane a nga mu fara zwanḓani zwawe huno u ḓo sumbedza ipfi liṅwe na liṅwe ḽe a amba ngatsho u dzhia heneyo maitele o leluwaho lidzani phalaphala hu si igwani mbondo fhedzi itani u lidza phalaphala huno mbondo zwi ḓo wela fhasi muthathabo wa phalaphala u ḓo wisela mbondo fhasi ndi vhutshilu hani kha muhumbulo wa ṋama fhedzi mudzimu vha sumbedza ipfi ḽavho salangoho ngauri mbondo dzo wela fhasi iṅwe nṱha iṅwe vha dzhena ngomu nahone vha dzhia ḓorobo o mudzimu u takalela u ḓisumbedza ene muṋe uri mudzimu Yoshua u zwi ḓivhezo ḽiṅwe ḓuvha nomusi o ima henefho tshiṅwe tsha zwithu zwihulusa sa tendisei fhedzi tshingoho tshe tsha vhuya tsha itea nga nnḓa ha lufu u swito na mvuwo ya Yesu Kristo musi swina o vha o tshinyadza nombi dzo fhambana dzo vha dzi thavhani o ita uri vha tshinyadzwe no ḓuvha ḽo vha ḽi tshi khou kovhela o nene tsho vha tshi tshifhinga tsha hani kha malanga ambi Yoshua elwani o lwela helo shango ḽoṱhe hu si na sibadela nese thuso thangeli kana a si na muthu o vhaisalaho mbudzeni tshithu tshine tsha nga kunda hezwo ee muṋe wanga o vha a si na sibadela na tshithihi hu si na nese nahone ha ngo vhuya a lozwa muthu na muthihi tenda fhedzi vho tshimbila kha lufuno na ipfi ḽa murena mudzimu vho sumbedza uri vho vha vha navho izwo ndi zwone lavhelesani zwino huno ri wanulusa uri Yoshua o zwi ḓivha arali vhusiku waḓa vha ḓo redzemuwa nahone vha wanana huno huno vha kuvhangana nahone vha ita iṅwe mbi khulwane huno u ḓo vha na tshifhinga tshi konḓaho ngavho ḓuvha ḽino tevhela ho ṅwe ḓivha uri a ite mini ngauralo a lavhelesa te kha mudzimu o vha a tshi khou ṱoḓa thuso nahone o vha a tshi khou ṱoḓa uri iḽo ḓuvha ḽi ime ngauralo a sokolo ya ḓuvha uri ḽi ime huno ḽone a ralo kha ṅwedzi uri u ṋembele nṱha ngei ayo ḽoni u si dzinginye u swikela a tshi ulaya no ṅwedzi na ḓuvha zwa ima lwa awara dza fumbili ina musi Yoshua a tshi lwa nndwa nahone a kunda swina ngauri o vha a nḓilani ya mushumo o vha a na pfanelo zwi ita ngauri o vha a tshi khou ṱhonifha mulayo wa mudzimu huno tenda fhedzi na vha ni kha nḓila ya mushumo ni tshi khou tevhedza ipfi ḽa mudzimu ni tshi khou ita kokotolo zwe a ni vhudza uri ni ite ni tshimbila nga nzudzanyo dza mudzimu ni na pfanelo ya uri kha iyo thavha sudzuluwa mudzimu u a tevhedza ipfi ḽawe arali na ri kha iyi thavha sudzuluwa ni sa timetime mbiluni yanu fhedzi na tenda uri hezwo zwe na amba zwi ḓo vuledzea ni nga wana zwe na amba Yesu o ralo kha Mariko mukhethwa ya vufumithini mana ṱhuku ya vufumimbili hezwo ni ngoho ndi a zwi ḓivha uri izwo ni ngoho ndi ipfi ḽa mudzimu na hezwo zwi sumbedza uri ndi ngoho ri to ofha tshiṅwe tshifhinga ri swika fhethu hune ra ofha uri ha nga tevhedzi heḽo ipfi u ḓo tevhedza heḽo ipfi o amba uri u ḓo ralo zwino ri wana uri izwo ni ngoho o zwi sumbedza Chiprofita cha Yesaya, chimwe chipinga, chinendi chimwe chitu chisa atu ite yao, azi atu wia zararo, naone azi atu vache denecho, ori musidzana chipofu, udoba mtu watobera. Ningaere kanya musadzi, asadivi munu, abana mwana, Yesaya ori musidzana chipofu, udoba mtu watobera. Unumudzimu aiti ori musidzana chipofu, ave mtu watobera, usumbeza ifilawe, salango, usumbeza ifilawe, na ori musidzana chipofu, oba mtu watobera, naone abeba murwa. Zvino helo ipfuletwa nama ravarisani zvela ita musi hoyo murwa chibverera ova aipfie nemume urangani hova una ipfi naone ipfi ova namudzimu naone ipfi ova nemudzimu noifetwa nama naone adzura pukati yashu ova aipfi lichirawo osumbedza uri ova ailo ipfi lichirawo orika avo vafunzi valiya dhuva ndinyi ane angankhatula chivi chivi ndi usatena Ninyana ngambuza uri atimuteni, ifilingwa na lingwa lomwari wanga anne, lovureze. Kumbulelo za sumbe za upesele za puchilo hawe, zovureze yanga awara za sumbe za upesele. Kachipambano, chumwana chumwa chucha mwari wanga hae, chovurezo, waru oba aifi, osumbe za oba ote, oraro. Opo za varuazo, ofu sabafu, okunda rufu, here na charo, osumbe za oba aifi. Wonani hete dzwa panduni yairo, oba a, oba buzango. Amubona musi achiwela seria rwanje, ajena ngomu. Oba una musidzana mutuku ntachikorani, weashimisa cheredewe yote kadzinganga. Auna timotimo dzinganga dzoita zvoto zvine zvadiva ruzvitwa hani, uita kuti musadzi apore. Namanda dzinganga dzaveveru, nohoyo oba musadzi wamweveru, nororo weita zvoto zvine makonetera karedzi yavo. Naho vova vasi chitu chauimisa heita idzo yamaropa, techava kamwe chipinga chamatambo, uno maropa awe oera usvika musi. Uimutuku oba sina nungu usvika unezwa mukondera umona mona. No opfa nga Yesu, nomusi achibona chikwekwete chituku, chichikokodzerwa kakunzi kunzi, atsira pasi yowanurusa. Vagodi vanji vavo imanepo, unahongo voporo wakava godi namusi. Arali vo dhiva uri ova ene nyi, vova vachidova vasongo va vagodi vawe, fedzi vova vagodi vavo ngauri, avongo dhiva uri ndiene nyi. Noninga ene ndira, namuredza namusi, vanna vanji vauruga, na vasadzi vayasasaradza Yesu ngauri ava dhiva uri ni mini. Yesu uri ara no dhiva mushe, ni musi no dhiva na nne, mushe oamba nga nne, vatu vanji vauruga nevoturucherwa, uvona heli dhuva. Ara nasaita mishumo yekutsianga zvino zvino songotenda ndina kutanzi burwane ari upira uwo hayohane pauri mishumo inendaita isumbedza uri kutsivana nne ova na mishumo mirwane ngauri ova ene mutaruswa yohane ova utaruswa naevo saifila ene ahuwere osogani fedzi musi achibverera ova na muprofita wemushe amba uri udovhusa Sabungando amba mungu usiku udanga madzina mararu, dzina la murwa mudzimu, murwa mutu, na murwa wa Davida. Musi akalino lipasi rautotoma, oba murwa mutu, oba ngasibe murwa mudzimu zvila. Hongo vya dhibidza sa oraro, ori oba murwa mutu. Musi mutu mungu na mungu achimubudzisa, ori nimona murwa mutu, murwa mutu. Zvino murwa wa mutu ni muprofita, oti ori abenga nendira, ngauri lungwaro, angasidze ropamano na lungwaro. Ningaso na musi washu, mredza washu waino awara, ungasi denga kabora theology na theology, uti obu ya mrao, ngaka chitu chiti, chewa ambiwa udo ita, nojiti oma nga yonendira. Ngararo riwana uri, kawa yu mutu, uti ya oma mprofita, musi mroa mzimu hapo, uti ya oma mroa mutu, ya wafene mune, obi za mprofita, Yeremia na mangu, mroa mutu, musi nichibona mroa mutu. Murwa mutu ndinyi, vodzorera vudzisa. Zvenezo oshumera vuimo hawe, hamurwa mutu. Zvenezo ashumera ofisi yawe samurwa mutu wa mudzimu. Mudzimu ni muya. Nomusi zvino achishumera nga kazvikati zvachividzo samurwa wa mudzimu. Zvino kamwa gidi, udova murwa wa Davida. Musi achidzura kakununi ya Davida. Udova wabulaifa, kakununi ya murwa wa Davida. Murwa mutu, murwa wa mudzimu, murwa wa Davida. Noni mutu muti, chipinga chote. Unga koti murwa na miyemketwa, uimu wa mudzimu, oba mudzimu koti, zvinezvo ava mudzimu murwa, zvino ndi ene mudzimu miyemketwa, usi mudzimu muraru, mudzimu mutii, mbona dzotaru, zvibveredzo zviraru zvamudzimu mutii. Zvino riwana kaino wara ine zvino rakuchira kayo, mudzimu tevedza ipfi lawe savunga oraro zvila. Riwana uri owera seria rwanje, uyu musadzi amutenda, hovo una chimwe chitu ngomu hawe, chechatomora. Ova asina lungwaro lwazo, asina lungwaro lufana na Yoshua musi achi imisa duwa. Bezi ote na mbiluni yawe uri ova amuroa mzimu. Ngauraro ari, ara nangato kwa manguba yawe, nidopora. Ngauri akombeche zabu katia gogo usikara achi kwa manguba yawe, notazo ya maropa ya ima. Kino ara wele sakabati cheresi, uwanawe amukwama, asina timatimo, ovo na mgo mutu, a ima. Watu wote vachi kumupia nyereza, no vangu vachi tamangai, vangu vachi musea, chipe oe menatungo na one achi mungu jisa, no vafuzi na vangu vanji, bezi hova unavangu viva mtenda. Uno usa tupera chikara, a ima chadu, aremburu arininyo mkwa mao. Vangu vavu vari, ningamini mufunzi, liatenda urhova upetro wari, ningamini kukuloto liku upia nyeleza iwe. Ningani, nini okwa mao, ningamini, mwana muko ukwa ama iwe. Arifezi ndi aforimando ontu chela, atomo ulerua, hobo ukwa miwopa manao. Aranga tomo na izopezi, muratu karati, aranga tomo kwa ama, nga uho kwa ama usongo dowele yao. Oh, batuparorao, nikotoza unirabelela. Amini tisigati, ndi atenda ulindina muu ya mketwa. Auna muu ya mketwa upure uninabanao nda enepo. Haba banabanao hapa. Muu ya mketwa mti, pezi ni mnaye wa mzimu. No ara natenda izo ulindina mnaye wa mzimu. Wa urabe ila barwaze, na wea zonda kabo na upande na mimie mimi. Na puru pesa ya ita, zido raruna kainu, nido wanazwen na zuhumbela. Ara nangazutenda. Nanga tenda urindi ya kunuzita, Yesu oraro, ee murena ndia tenda. Zwami wangamuna anangwana aranama pele, ndia tenda uri umuruwa mzimu weafu udoda changoni. Zinore, asudiba uri Yesu, sijiapezi maitero vele za mvelele. Shino nga utabanya karele kanyi, nga ayo la chikare nyana, koi ene ene pandireni yao ya ugonya, chipe mtuku wa vele ene popasi, ashina timu timuru hoi mtuku, oba mtendi wa mkanuni. Unabu njiabo shanguni na musi, batendi batuku, wa mkanuni, vato do stenda, vato do tenda urume mketo nduwa mkuma. Vato do tenda uru hoi ni mchimbiro, wa wapo stora, sabunga mzimu pulipesa maduwane opeza uru udoshiramu ya wawe. Rine, uko toda utenda kama leka ya buni. Ea pulpe zisa maduwene upeza rone. Rone rutendo la kuma, rapente kostara. Urudubi ya zezwa kaka kachibizo hapu. Malaka ya buna, ya zbura. Unani, mideni humena eli ya nga duwela upeza. Izoni zoni. Unu udubi ya zeza rutendo la vana kabo kosi hapu. Ni abona rutendo la kosi kabana. Na robo ni abona. Zutia uraro. Nirizoruga, hoyo oba Yohani Mulubezi, hai hai, Yohani Mulubezi oba malaki ya buraru, izoni zoni, Mateo fumiti iraru. Ara nangasutanganeza, huindi ene oambi wa uchifi, wonani, nidurumela murumwa wanga panda chipato ochanga, oba u Elia, zoto raru, Yesu orizo wazo raru, wezi usi Elia wa malaki fona ruti. Gaurusa tupela chipinga mura wa mreza, nipasiliko tio pisi wanga muliro, unobabu ya bachishimila kamilore ya babi. Gaurero azongo iti ya ngachipinga cha Yohane, rikotio ubana mreza une wadubu ya murao, na une wavisa batu kanyi mreza zote za denomination, ya murao. Rao kazo kumu, kute nulangolo la Pentecostal. Unoriko zivona, zichitiwa. Ziko vuleza lungwaru rune la kotia udawite. Mangwaru teatio vuleze. Nizinga pani za Yesu zine ringa zishimisa. Zinga njiela chipinga chilafu zino. Usisumbeza. Wezi ni afese za Yesu zitu. Uriziko tia uite kukoto rosa zenezi. Kaba na Abrahamu. Sabunga uzipulupe zisa. Rivona Yesu achiko gonya zino uyafoza msiza na mtuku. Ngauriko zi muteni mtuku wa mkanu. Chimuchitu choda kabu imu. Ne atia ulimuwa Yesu. Ngaurara dokote na lumu tobowa. No ambara muwazi wawe mutu. Naone avo ya wanurusa arati nga wana Yesu. Ni abona uzula ane puune na kumuto dhaone. Amuwana atikuda kunzi kunzi ini. Uno aridaka msiza na wanga mtuku. Wea zonda zokae, uno udopora. Aroedera utini na rufu. Utoba ene wanga mpegwa ete. Aruna mingwa ya fumi mbili. Arinabangwe vana, mfuma kazina nne kamwe. Uwa batiku aruwa. Uno huendi ene wana aete. Ane rabanae, uno edera sina rufu. Murenende ya batenda, ara liwangato udawabezo, anda zaukae udopora. Ni abona olimu wa mini, olimu wa urihelo, ifilo purifeso la mzimu, loba lobo na zoka wa imutu. Utofana na niko dimu achiri, mufunzi, mudedezi, riazdiba uri iwo mudedezi avu wa mzimu, riazdiba, wafarisebo wachizdiba, ningamini wa songuzibura. Aona mtu anayangaita Yesu zitu zine waita, andamu si mzimu anaye, riazdiba uruva mzimu. haparuwana uriyairo otenda chitu chiti ori idaube chanda chao ozidivoro mdzimu obanai vea zanda zao kangwana wanga nao akabui marufu udo chila oto chimbina nae unumusi achikuya avera mgidimi achikuya mrao unu ari usungo mutitisa usungo chaisa panda na utitisa mufunzi ene msidzana oroba otuwa zino opira kabuno Yesu aremburuchira kairo ari na atongo budza uri ara wangatotenda pedzi udobona bugara mdzimu ara wangatozvitenda pedzi ajena ruperani unoboba vehenepo vote votungufara na uriri na kugomera sazvine muti mumwe namumwe angaita musidzana mutuku wauruga mwananyana wamufudzi oroba unoova otuswa kalino shango unoova oroba zvina dziawara unozvenezova muedhedza kasofa unobova vurugera utodza muviri wawe kamwe unova muvechera kure naone kausvitwa zvenezoriwana uri yesu ajena nduni voti vova vatyogomera ari nemuraro ari hongofa pedzi otoedhera zvino ndingakonoerekanya zvevahumbura ndingamini hoyu muti uri amudiva zvino rifeso uri otova mwana wakanga mutupo unoripfanga zvavo kuhumburero dzavo dzoto dzechihadhu dzine adziita ino zvino uri azvidiva uri chipe ukango muti hoyu uyapenga ngauri azvidiva uri ofa dhokotera romudhivisa uri orova nokoyo edhera otuwa naonere azvidiva uri orova vararu vamuseya ngamamwe maipfi vaita uri adife achishona ngaomugodha bedzi ova opedza amborongofa zvijezve nezvopedzi otoedhera husina ndava uri huna vagodhi vangapani ukuyosumbedza ipfi lawe avabvisera ndandu vote abvisera vasatendi vote kure adya petro yakobho nayohane vatendi tanzi taru nakotsi namume ajena ngomo naone atakura mwananyana kachanda uno aamanga luambo lune rwavidzera muya wawe murao ubva umwe petu mutange yarini narini uno musidzana achira oita mini osumbedza ipfi lawe osumbedza uri zve aamba zoraro ova songofa ovotoedhera zvinoriwanurusa ngauita hezvi achiri muwa no osumbedza chimwe chitu henepo no osumbedza uri umudzimu osumbedza uri una divera panda raverasani uri pfi lawe liri zvino hongofa pedzi otoedhera niyavona ova asongofa na urangani hazo ova otoedhera osumbedza udivera panda hawe zvino ngavawo vana vunji avasidzana vofa unga ala macheroni pedzi hoyu ova asongofa ova otoedhera sazve lazaro avaizoni uno amuvidzera kahwo edhera ngauri ova asongofa uno uyo ane atenda kanne nao ofa pedzi udochira unonyinanyi ane achira naone achitenda kanne hangavi afa havo pedzi varakabhuki yamwana yavuchiro yearengurura musachifa ndi onoyo ane adzomuvidzera oedhera ngailo dhuva havo vomandapadzo nga manda awe vane vava na ayo manda auchidza odzura ngomu havo savungandoamba vusikoperawo nangamurava musi elisa achirova namarambo avo oedhera charoni heala manda auchidza ova acheka marambo awe zvotoraro osumbedza izvo zveavezoni zvinoriwanurisa hapu zvifanawo osumbedza hapu uri kavaeveru nhima yavuna nandimana yaupfumi mbiri osumbedza uri ova aipfila mudzimu oraro zvapfuma raveresani zveaita vaeveru yaupfumi mbiri vaeveru yavuna nhimana tuku yaupfumi mbiri iamba yezvi ipfila mudzimu lina manda zvihuru upirana bhanga lamucheya wote nahone nahone lidhova hapu lava mutarukanyo wangerekanyo nazvine mbiri yapima raveresani rwachikara zvino musi achitoma vushumeri hawe murava musi achibvera usumbedza uri ova aipfi musi achibva sogani kamenengo yawe hovaona mutu avidzwa upfi petro dzina lavo ova achipfi simoni no adha yesu namurati wawe andrew nomusi achitojena kavuhoni yayesu kristu yesu ari dzina lavo ndi simoni unokotsi yavo ndiyona ubva zvino udopfi petro hezvisumbedzo uri ova aipfi ngauri ipfi ni mutarukanyo wangerekanyo nazvine mbiri yapima ova aipfi Filipo wana isi chitea, akijimela tabani, atuwala dhulo, no abuye mrawu, no abuye na kunani vizofi na tanyeni. No arhezi zitu, siku itea sabukuma, mushe orimura na mzimashu, badofi samprofita wango ene, no koyu mtu hapa. Ninga mini, obu za Simon uri unyi, na uri kotsi awe ninyi. Nori asdibori hezo zine aamba, ningo, ngauri mzimu ozi amba kaifi, nukezi zo sumbezo uri oba kuteo uita zenezo, unu hezo sumbezo uri hoyo ni Mesia. Numusa chijena bwone ni hawe, Yesu arikaye, aribona ni Israel, anekaya unabupura. Arimufunzi wondivarini, aripanda msifilipi ya chubiza, musu chefasi ya muri ndo ubona. Osumbeza ifilawe, osumbeza ifila mzimu, oraro. Musati simani, musi ana, zoruga, omumbela uri amutendele, unwa madhi ngakawe ya abachi kukangayo madhi chisimani. Uno ari, asongo dowele uriweni wa Yuda, numbele basazi wa wasamere ya suzo raro, ngauri arishumisani. Arifezi, araluchi diva ane wakwamba na ee, ni musi uchi nkumbela za unu, arichisima chota, unanyambe zano, musi chikodia panda, maferoni awanuruso rutezo ya wobo umini, no ari yawe jemu na wawo, no uwe na epano, ari atina muna, ari wawamba ngo, gauru unabatano, na hone ane wakuchira na yesu ino asimuna wawo. Ninga mini, arimune wanga, ndi atarukanya urumprofita, eni, ari atu ubana yora mingwa ya matana mana ni adiva, ari ndi atarukanya urumprofita. Shinori asdiva uri musi mesi achida, ani avizwa Kristo, musi achida, udoribu zezu zitu, hecho chidoba chigachawe, musi achiri, nina anenambana iwe. Osumbeza ifilawe eni, risumbeza zine aamba uru uzone, oba amesia mromu zimu. Shinuru wanuru sana izivo, uru hoi msazi mtuku, wea bana heta izo ya maropa, wea kwa manguwe yawe, hezo nasozo msumbeza uri, oba ifilamu zimu. Edo ani matikwana na musi, Yesu uri na evo, kaba hebe eru ya utoma, hebe eru ni mebraru, ya tena ndiyoni, o amba uri, chino ono ba chife muhuru, hechi chikatichina na kuchira kacho zino, chife muhuru ozulaka buhosi ya mzimu, nge mataduru, ane akono kwa mwanga zifizo wa matungu ashu. Weberu ya ufumiraru ni matuku ya maru, hashanduki mroba, na monsi na rini, umuzimu hasashanduki, we aba hone zila, hashanduki matekwana na monsi. Yohane mketo ya ufumi ina, di manatuku ya ufumi mbili, ori, uyo ane atenda kane, nishumene nda ita, udhe ita abo, na minjika hei, udhe ita, na urindi ya hako tianga ni abona, uyo ane atenda kane, hei, nishumene nda ita, udhe ita abo. Kama teo ufumi maro, ori usikare, unoshangwale ngamboni, peziweni ni dombona ngaro ni dobanina ini, usika upelo ni ashamu. Yesu Kristo ashanu kimunova na musi na narini, o ii mama tikwana na musi usumbeza ifilawe. Chipinga changa chopera, pezi osumbeza uri, angararo, osumbeza ifilawe zenezo, jiapuni pezi sanga lia duba, osumbeza maifesa ya, osumbeza maifiano wake. Osumeza maifia mwushe, osumeza maifia te waparufita. Opulpesa uri kali no duba, duba lena rakuchila kalo, uri shangoli doba li kanyimeri ya Sodoma. Wafuna ninga chambi unti, itanura beresa kazo shangoni na musi, hote mwona na shangu unenda chimbira, usi panu pezi, hote hote, lizwa nyimeri ya chishi. Yesu den, vana batuku na basazi, woya kausuba kama hada, vapezi. Uno abu ngei jemeni na ngei furaa na mwote, zinga maitere ya mutu mwa na mwe, zine rabanazo hapa United States. Ni chikati ne, ara ninda wana chikata cha udoba uye mrao, nidotaka ila uambangazi mwe zitu za huu profita na ini unisumeza uraro. Chikati chine rakuchila kacho, bibili yo amba uri, vana badonya zaba bibibabo. Iti pezi elwani, Abraham unambewu, yeye aba imbewu Isaka, oba na zimwe mbewu mura harufu wa Sara. No oba ana mingwa ya dhano na fui na tanu, ati ya mungu msazi, abana ba roba sumbe, andaba na nyana. Nga uri muzimu omu shandukisa, aba mutu muso hapo, musi ana mingwa ya dhana, oba azenezo, wa mingwa ya fui na tanu, nga uraro a, izori azdiva, noni rarela zone ya pa California, mingwa ya pirao. No zvino ri yapfesa uri mbeu yaAbrahamu yove simbeu yavukuma yobudzekani ngaSara yehava uIsaka weaita rushaka fedzi mbeu yavuhosi yovanga pfurupedziso yehava Yesu Kristu munonga kaheyo mbeu ovhusa mbeu yavuhosini. O nene, zvino rivo chipe vavuhosini, rushaka rwavuhosini, rushaka rukhetwa, runetshedza tendo kamudzimu, chidzimu chameme dzashu ngaunetshedza tendo kadzina lawe. Mudzimu osumbedza ipfi lawe oshena muyemuketo karine. Ori mungazora ramaduva neSodoma, zvidoraro ngaduva rine murwa muti adzumbururiwa. Zvinonorimuwa ubva kamurova mudzimu panda musi achiva murova Dhavhidha odzidzumburura hapo samurova mutu naanorimuwa rumwaro ngauri udzorera uraro haiti chitundania musi achichidivisa varanda vo vaprofita nezvenezvo kokotoro nezvenezvo zvine pfurupiso yavo yavazone neavona haiti chitu mudzimu angasi zvipe udzorera uzvidzumburura utoma murova musi achizviita. Raveresani kanyimere radzura kayo namusi. Raveresani une ravahoni. Mumwe namumwe wanhu udotenda uri rekaSodoma lachizvino. Azvidiva uri lino shango likazo huna auna purufero auna uchidzwa usara ukaruno rushaka kana rumwe rushaka runova seri haizvo zvino. Zviprofita zvoprofita unga hezvi zvovhuredzeya mudzimu kotara tharane achiwana nguya upedza henepo une ravahoni dzote dzidojena limwe dhuva rikachipinga chaupero. Raveresani vuimoni runimudzisa samurato kana karadzi upata chimwe chikara chautendo pana hamusi richirabhera hava vatu nende azvidiva uri aritei utuwanga chimwe chipinga fedzi fedzi ndikotoda utoma mutumba watabhera zvonezvo voinwi vanena kutiyo tuwa ndingatuwa zvonezvo neavona voini vanena kutoda udzura kamutumba watabhero ndingadzura fedzi ndendereni samurato ndinisumbedze zvimwe zvitura chikara nyana. Raveresani Jesu kaluka afumi sume nemanatuka afuraru neavona musi achikuamba henepo ngachipinga chaupe uri vadova hani ngamaduva ano ake zvonezvo ari husi uraro zvonezvo maduva ane aSodoma ari musi murwa wamutu achidzumbururwa murwa wamutu hapu husi murwa wamudzimu murwa wamutu neavona hezvo zvibveredza malaika yavuna hapu henepo murau hezvi zvimwe zviprofita zvote zviwanana henepo uri zvitiyoite hani usimbedza ipfi lawe salorarowo hezvo ndizvoni noraveresani ngauita zvenezvo uri ukoya ushera hani muya wawe kana mayote nazvine wakoya uitee uri mbuyedzedzo idovuya hani murau novana vano navananyana vadoprofita kavaranda vanga navaranda vavasidzana ndidoshera muya wanga uno ndidosumbedza zviga mutamata dhuru ndina chifanyiso hapa chamukomana livheli hapa ndikotama unisumbedza zvo zvaitei hangeita vanhu rimwe dhuva musi vana vote vachikoro vachibvera nda panda heite rokuru yauvhurwa ayo mapfundo asumbe musi vana vachikoro vachibviserwa nda ndova nenitainepo nichikorabhera hapa hova una muriro kachiguri uchitsera pasi zvonazvo wahumena murao naone watutuba nowavuya wahuma naone wadhova watsera pasi hapo hezvo ndizvine aamba zvine ndateya utuwa ubvudza vatu ro kezvenepo mune zvikoro zvatuson nahewa yantamu yanu nosainzi yojiya zvinepe nazvimwe unova zvibudzisa vari zvigai izvo hoitea mini pangasi zvitumetshedzere neavona o azvikuitea konani zvotozvifadza ruvharo azongovuye yesu musi apano hova una miliyoni dzavatu vevasizvidive uri ukari pasi ei hudova na miliyoni namusi vasatozvipfesawo miliyoni dzina fumi dzavo fedzi zvidoraroka avo vane zvorumerwa vadopfesesa vatari vadodiva mudzimu wavo ngailo dhuva naone vadovonara rearimuwa zvenezvo awarenera kuchira kayo kari ravese kaSodoma zvino raveresani zvo zvaitee ori mungazoraro maduvani aSodoma wavaona chigwenda chavatu chichava chichikuraveresa namurwa wapfurupedziso izvo riazvitenda hoyo ova Abrahamu nachigwenda chawe wavaona chigwenda chavatu vadhudherawo loto omena murau rwahafu idzi amutendi paasinge iSodoma kilasi taru dzavatu udzurero vana idzo kilasi taru hamusemu navatu vayafete navovo vatendi vatendi vakorekore navasatendi vahote hote unoriri vawana kachigwadha chimwe na chimwe novote hote ni avawana no izvo zvigwadha zvikadhiva pano ndeiteuketekanya izvo ndingazvisedza karumwano zvitiotumana nepo tichelesani kezvi raveresani radzura hone ngamuimo nangachiprofito madekwana namusi. Sinumunga na mungu washu uya diwa uri shangu likanyimela Sodoma. Rea diwa sporofta zotu za Israele. Vahaya ni havo. Ara ni chikototo diwa no seza chaka. Hera ima one. Rea velisa ni Israele. Hune ya bahone. Ara ni chikototo diwa nyimele. Ine chivizo chavaka yo. Rea velisa ni ngandirene basati wako chila ngayo. Utoba chivizo. Wonani ene. Usha ya mii kwa butuji. Rea velisa ni. Zidanu ne chivizo chavahone. Tanula velisa ni abonani. Abonani. Tanula velisa basati. Ni abone uri ndi gai uri basati vanu bo wana one mono chikapara ani hiyo ndi yone ndira ine chibizo chingayo ni abona chifanyiso rabele sanu ine sirele ya bahone ni dobona chipinga chine rabakacho ni abona itanu rabele sa yesu zigana mtoro ara nina kana ara nima to anuvle wana nune rabahone sinu rabele sanu ngabu imu hune rabahone shango kanyimele ya Sodoma. Tunolabele sani munga soraru. Tunolabele sani hoba una mungwe mutu. Ngalia duwa. Achiko labele sana munga roo furupe jisu. Abraham na Sarah. Waba chiko labele sana na munga roo furupe suawo. Kachi gwada cha Abraham. Waba siyo Sodoma. Pezi ngachano chuchikara. Chipida cha upezi sera cha izo. Panda musi munga roo furupe suawo. Achiverele. Hoba una batu bararu bebada. Vachi vata duru. Murungwa. Varunga babili na mzimu, unobatela fasi, naone vamba na Abraham, fasi ya mubula, na hizo nizone. Unobabili babo bate otela Sodoma, naone vahuelela, vachirwa na suivi, zwadorobo. Unohoba una upanda amusi shangola banda, lichipiswa, gaicho chifinga, Sodoma yote ya roba, na zonezo. Vatuku ndibone voko kotelonda, loto na mananya na baba bili, ufuma kazi wa hongo zikona nae, ume na mrau. Ningatikada ni ubana chipinga cha unisumbeza izo, jino une icho chivizo cho ima oneka ubobu imo. Nikotoda ni chila belisa zino, unumutu muti asala mrau, amba na Abraham, unuasumbeza Abraham chiga. Nolabele sani Abraham obona mzimu kashikazu inji zuluane re atenda izo kani arraro panda amu unruwa dao pezi panda amu si murwa achibona zwa oba unachigache anewa ngauri murwa wabukuma oba achikotia uba murwa wa mzimu ngaka rutendo la Abraham ni abona oba u Yesu rinanga oba mbewe Abrahamu rofa ka Kristo mbewe Abrahamu nolabele sani zino panda amu si izo sikitea huyu murwa verera zino huyu wea zula naone aama na Abraham, mutana wawo rimburichera dende, unu ar Abraham, zinu duwala panda ezo, oba a Abraham, zinu uri, Abraham, mufumaka zwa ugai, Sara, usi Sarai, S-A-R-A-I, S-A-R-A, mukororo, mufumaka zwa ugai Sara, ari, ungomu dende ni mura wawo, ari nikoyo udalera ni abona, uya, ngafurupe so yangayenda itakaiwe, Amongo maifi chipinga cha kuchiro. Sarau dotoma ka chipinga chawe. Changa misi cha kuchiro hapu. Uno saranga uba mualua. Na mingwaya dana zuinu. Ngomu dendeni. Asechera chandani. Ni abona. Osechera ngomu hawe ari. Uyo mtu angaba achiko amba ngonga ndilate. Ni abona. Nne mke guru. Murena wanga Abrahamu nda apo. Na ioarua. Mafungwa muta onofe zonga hao. Runa mingwaya. Ari. Ninga doba hani na titaka zana murena wanga. Eno oarua. Na nendo oarua. Rono pira ka beba tsinga dza mapi adzicha shuma zote ono oma ringa dubana ratitaka dzapo no ula mutu na mtana wawo remburuchera denden ari ninga mini sarose ati izo zvitu zvingakona dzi hani hoba umini izo tarukanyo chone chiprofita ni abona hezo ndizve abona zvino ari hezo dzido dovora hapo no murowa mutu. Nuhezo soba zoraro, hoyo oba amuroa mutu enepo, zoruga, omubiza Elohim, murena mzimu. Zino ari, hezo zido dobora hapu, numuroa mutu, nuhezo soba zoraro, hoyo oba amuroa mutu enepo, zoruga, omubiza Elohim, murena mzimu. Elohim, mwana muwa divauri izo, nizone, Elohim ni murena mzimu, urangani Elohim osikama tudunalipasi, ene afusho zote. Murwa mutu oitwa nama, hoyo oba ahone, oi mahenepo na mani, gaicho chipinga, tachitiofani, oi mahenepo achiko tarukanya zwe sara aba achiko amba dende ni murawa hawe. Ofurupe zisa, labele sani, ndewe ya mwosi ni Abrahamu, yo fulufedziswa u vona hezo zwithihi fhedzi lavhelesani Loto o vha a na murumi wa fhasi henefho na Evo muvhili havho vho tsela fhasi henefho muthihi wavho o tsela fhasi no muṅwe na muṅwe a tsela fhasi naye uno vha rera nahone vha vhudza vhathu uri vha sa shavhe kha mbiti dze dza vha dzi tshi khou ḓa vha vhuimo shango a ḽi athu vhuya ḽa dzula kha hetsho tshiimo u bva ḽi a ḓuvha ḽe Yesu a ita fulufhedziso u swika zwino ndi khou ṱoḓa u vhuisa mudivhi wa zwakale muṅwe na muṅwe ane a nga vha a fhano tshifhaṱoni kana ara na zwipfa kha ino teipi na zwipfa kha tshiṅwe tshifhinga ndi a humbela ṅwaleleni ndo guda ḓivha zwakale zwino vha u yela kha miṅwaha ya furaru ḓivha zwakale ya bivhili no a ha athu vha na muthu we nda vhuya nda mu vhona kha ḓivha zwakale yoṱhe ya tshivhidzo nga kha zwikhathi zwa sumbe zwa tshivhidzo uno zwino ri kha ḽadokiya no izo ri a zwi ḓivha a u athu vha na murumiwa we a vhuya a ya kha tshivhidzo tshoṱhe na dzina ḽawe ḽi tshi fhela nga ham u swika zwino graham Billy Graham. Ho no vha na vhumudi Finney Seki Knox Luther na vhaṅwe vhanzhi fhedzi a u thu vha na ham khotsi ya dzitshaka zwino elwani ndi graham maḽeḓere a rathi fhedzi abraham ni maḽeḓere a sumbe lavhelesani vha fhasi henefho Billy Graham vha khou ya kha zwipiḓa zwoṱhe zwa shango na u vhidzela nṋe nge Sodoma ibvani shavhani mbiti dzi ḓaho. A hu na muthu ane nda mu ḓivha mudavhini o fareaho kha mudzimu kha yeḽo ipfi ḽa yo tou lugaho sa zwine Billy Graham a ita. U a kona u ḽi sumbedzisa, ho ngo tou vhesa ra theoḽodzhi, ndi a kholwa uri ndi ra theoḽodzhi, fhedzi ha tou vha uyo mufunzi wa maanḓa, fhedzi mudzimu naye. Hoyo munna o ḓo ima henefho a na ngudo ya tshikolo tsha Sondaha, a fara mbofho dza havho vhathu, u tou vha mulanda wa mudzimu wa awara kha nnyi kha tshivhidzo tsha mvelo tshi re Sodoma. Fhedzi elwani ho vha hu na tshivhidzo tshithihi tsha tshimuya tshe tsha vha tshi siho kha iyo nzulele ya zwa denomination na luthihi tshigwada tsho vhidzelwaho nnḓa huno vho ṱanganedza mulaedza na vhovho na murumiwa huno ho vha hu mini u ṱalukanya ngelekanyo dze dza vha dzimbiluni mudzimu o dzulela u sumbedzisa ipfi ḽawe kha rirabele. Khotsi ya funa wa ṱoḓulu tshino tshikhala tshi shushaho hune tsheo dzi tea u dzhiiwa tshifhinga tshi khou lwa a ri ḓivhi uri ndi ifhio awara ine murena washu vha nga vhuya uno samusi ri tshi vhona hezwi zwiprofito zwe zwa itwa ngaye nga kha vhaprofita vha vhutsa fhasi na zwikati zwino zwi khou vhona dziwa. O mudzimu ndi u livhuwani kha izwi hune na muthu a konaho muvhilini muthu a konaho kha theoḽodzhi ane anga ima tshilwana na vhukwira shango na vha sa tendiwo nokhavha vhahaṱuli no hu si na u timatima ho ima henefho o ḓivhidzaho nahone wa u luga ndi tshi ḓivha he vha ima hone uno sumbedza iḽo ipfi sa ḽire ḽa ngoho nga maṅwalo no rine ro lindela u vhuya havho murena ri tshi tenda hezwo zwiṅwe zwithu zwoṱhe zwe zwa profitiwa uri zwi ḓo itea na u ima nahone ra ḓiphina u vhona vhone vha tshi tshimbila vhukati hashu nahone vha ita zwithu zwithihi zwe vha ri zwi ḓo itea u tshi sumbedza ipfi ḽau sa ḽi ri ḽone. Mudzimu wa u ya nga u sa fheli vhana vhavho vha lwalaho vho dzula henefha a thi ḓivhi uri ri na tshifhinga tshingafhani tsha u shuma ḓuvha ḽa madekwana ḽi khou kovhela fhedzi wo fulufhedzisa kha muprofita hu ḓo vha na tshedza nga tshifhinga tsha madekwana no ri vhona ḓuvha ḽithihi ḽi ṱavha u bva ḓuvha ndi ḽithihi ḽi kovhela vhukovhela vhutshilo tshedza hu tshimbila na ḓuvha nahone zwino ri kha pendela shango ya vhukovhela uno mafhungo maḓifa a tshimbila na vhutshilo tshedza. Zwino khotsi ri a zwi ḓivha uri hezwi ni magumo a mafhungo maḓifha magumo a tshifhinga magumo a tshikati tshi khou fhelela kha u tshila lwa lini na lini fhedzi wo fulufhesa uri muroho ḓo bvelela muroho wa muthu u ḓo dzumbululwa maḓuvhani o fhesela hezwi zwi ḓo itea zwiedza zwa madekwana zwo bvelela khotsi ri livhuwa vhone nga izwo no zwo ṱukupala zwo ralo fhedzi zwi ita zwo leluwaho nga maanḓa zwifhinga zwinzhi zwi fhira nga nṱha ha vhahulu avho vha vhidzo vha elekanyi vhukuma uno vha zwi dzumbulula vhushiye vhune ha ḓo guda ndi a rabela mudzimu uri u zwi ite nga uralo madekwana ṋamusi uri vhana vhavho vha lwalaho lu ṱungufhadzaho hafha vha vhone pfulufhesa ya mudzimu no muṅwe na muṅwe wavho afodzwe uno vha bvela hafha matshelo na mivhili miswe yo khwaṱhaho uno vha vhe na mutakalo hafho zwitendele murena uri vha kone u dzhia mulaedza u bva kha muṅwe uya kha muṅwe u swika wa fhedzisela a ngomu dangani uno zwenezwo miṋango i ḓo valiwa ri thuse mudzimu vha funeaho ndi a vha humbela madekwana ṋamusi panda izvizvote arare vachingatodhuva hapo kuti uitira nne zvizvibona ramwe usiku vatwa vangu vaya vazvichera njere ngamanda pedzi ndirarabira uri uzvitendere zvite hapo matikwana namusi murayeni ngauri ndofirisa chipinga changa chenda nemwe chauamba pedzi atidivi uri svikarini richikotioita izvi ngauraro ndirarabira kuti nava dhomupfa unoipfa tambero dzahava vana vaketwa navasadzi vodzuro hapa matikwana namusi voda dzonga muya wavo ndivateni murena vangashuma mukati yavo unoriko ndirarabira uri uvakwatisedze ipfi lavo levari uyo ane atenda kane mishumo inendaita udoitavo zviri chezviraro hapo yesu usumbedze uri wasashanduki murova namusina nariini ndizviumbera uitira kugara mudzimu ngadzina ramurwa wavo yesu kristu amen zvinorwa chikara nyana ndikotoda kudiva uri muna vatu vangana ngomu apa vari na garata dzatabhero ndikunitoda nichiimisa zvanzo zvanhu mumwe namuwavo ini ndina garata dzatabhero zvoruga ndivote ndiyahumburera ungandivi hote hote ndiyavirera uri muna vatu vangana vari ngomu pano vasina garata dzatabhero ndinopedzi ndikurwara nandingamisa zvanzo zvanhu unoniri atina garata dzatabhero ndinopedzi ndiyarwara ndikatsodzeya ndikutoda kunihumbera uri nidzika rwachikara nyaya zvinhu ndiafuna uamba naini heyo idzvero vataidzo yanga ndiamba chipinga chirapfu pedzi panamusi nichiida nindingapfurupera nautemba uri mudzimu udzosumbedza heye zvinazvo ndaamba sazvino zvavangoo unotenderani mutendereni atovona zvino ndivangana vodzironda apo vanokurwara vane vazvidiva uri achidivi chitu nachitii ngavo inhu imisani zvanzo zvanhu tanoraverisa kaizvo zvoto zvoruga ndikotoda venu nisina garata dzatabhero zvino garata dzatabhero dzidovidzerero ndikonitoda nechirabhera bhibhuri yoamba yezvi yesu kristu ashaniki murova namusi nanariini uri uchipe muhuru odzuro henepo achiita vurabheri kazvine rabhura riteuranga uzvibhura panamusi achinga vachipe muhuru vauri urabherera pedzi kazvine rabhura naizvo ndizvone varatu vavashumerini niavona urabhera kazvine razvibhura zvine rabhura uri uzone zvearitera zone husi zvine adoita onoyo ozvita kare riteubhura uri ozvita kare opiya chekanyerwa kuchinyashu vanotodza uropodzwa zvino kotsi watadhuru vadhiva uno ndichiraveresa kavo ini ndivona uri ndiarimuwa konani yanga yavudhi kubva ngei ohio ene namufumakadzi wavo vodzura hapa ndivodhawo namufumakadzi wawe uno ndiyatenda odzurawo kavo yavuviri kana yavuraru ubva kavo ndiula mufunzi hapo voble vendavavona vusiku furawo huna svisvi kavatecherisi kanne mbonero yaizvizvi edza kanne zvonzvizvimana nyana uno hatinivoni zvavudhi pedzi ndikotoda nichirabhera unonive mbiru yanu zvinhu zvine nazvitoda nonihumbere muchipe muhuru washu ane akonokwamiwa ngazvipfi zvamatungu ashu zvino ndenga usanidhiva uno ndingasokomukwama ute hote zvinotonga nichikokwama murati wanhu muna wanhu mupfunzi wanhu mumutuvo zvingasi raro zvingasitusa ngachitu pedzi aranaga mukwama naone ararinango rindirani namuya wawe zvenezvo angashumisa rutendo rwanu mukwama nampo yanga uamba ngayo murau ndiavona ndikotopfumusa sahei hei ihapa husina ipfi lauamba kayo hutiya uvana hezvi hei yopfumura ara husina chimwe chinhu chauamba kayo nozoraro kamuti mumwe namumwe hashumi zvichida kaezvi zvitu ndani yamusi mudzimu aambanga kavo zvinorabherani norivone ararezvi zvitu zvandaamba hungoo mudzimu kavarituse rive ngauraro atiri udo raro ndikurupera uri araro ndikotemba uri udo raro hatuviya ndatedzarwa mimwaha hote naumona nashangu kachaka dzoto dzopamba nawo navatu vadzimiliyoni hatundatedza nondina vutanzi savunga ndina vutanzi kautenda uri ndoimapa hanga ndindatedzi zvino ndikoyaunihumbera uri nidzike naonenise pana naudzura rwachikara nyara ndikoyotiwisa chigwanda chiurwane chavateteresi naone rurabhera varwadze rwachikara nyara pedzi ndidoda voini vatendi uri arari pedzi nisaraverese kanne pedzi natenda irani ndiyatenda uri izvo zveuyo muti wamba zvikarumwaro atidivi arari rikuresa kachipinga sazvine aamba uri roraro pedzi arazvo raro zvinezvo zvikoyotoiteya arari maipfi awe amaipfi amudzimu zvenezvo maipfi avo adokunderwa pedzi maipfi amudzimu hangadoraro mudzimu wavope utikedza ipfi lawe udolisumbedza udolisumbedza uyo ane atenda kanne osumbedza uri lino dhuva laupedza O sumbedza zwine zwa ḓo itea. O sumbedza uri hezwi zwo vha zwi tshi khou tea u itea. Elwani, Abraham na tshigwada tshawe, o vho ngo ṱanganedza tshiṅwe tshiga ubva mudzimu, u swika murofhulufhedziso wa tshibvelela. Ndi vhangana vhane vha ḓivha uri izwo ndi zwone, sa tshiga tsha vhuṱalukanyi. Na mbeu ya vhuhosini Abrahamu, ntendele ndi ni pfe, irani ndi ni vhudze, arali o mamba murena, ni khou ṱanganedza tshiga tshanu tsha u fhedza. Hezwo ndi uya nga maṅwalo na nzumbulo ya mudzimu i re mbiluni yanga ine ya amba uri hezwi ni ngoho uno ndi a fulufhela uri ni ḓo zwi tenda sa zwi re ngoho zwino ni a tenda noṱhe ita no tenda irani murena yesu ntendele ndi u kwame ndi na ṱoḓea mbiluni yanga uno ndi a zwi ḓivha uri mukoma na Branham ha ḓi tshivhi tshithu nga nṋe na muthu hoyu a thi mu ḓivhi ha nḓivhi fhedzi u a ḓivha no arali o mbudza ngoho hezwi zwi ḓo itea ndi a ni humbela ni songo dzinginea lwa tshikhalanyana ivani zwa vhukuma ni a vhona ni muya uno ndi dzhia muya wa muṅwe na muṅwe hafha fhasi ya ndango yanga nga dzina ḽa yesu khristo uri ipfi ḽawe ḽi vuledzee zwino dzikani rabelani lavhelesani khaye ni ri murena ndi a zwi tenda iwe thusa u sa tendanga kha ri thome ndo lavhelesa na tshiṅwe tshipiḓa tsha tshifhaṱo hafha ngauri ni a vhona hu na vhanzhi vha vhoinwi uno muṅwe na muṅwe wanu ndi muya a thi koni u ralo ni ri mini yanga nṋe ni nga si ni vhudze zwo hulesa mishumo yoṱhe ya mudzimu yo hulesa hu ḓo vha na vhathu vhanzhi vhane vha ḓo fhodzwa vha tshi fhira kha ine pulatifomo madekwana ṋamusi hu nga vha na vhanzhi vha sa ḓo ralo zwoṱhe ni vhuhulu ha mudzimu ni nyani anga mu vhudza zwine a tea u ita a huna na muthihi u shuma a tshi tevhedza lufuno lwawe ene muṋe ndivho yawe ene muṋe fhedzi tanu tenda ṱuṱukufhadzeni ni songo vha na mazhuluzhulu swikelelani kha mudzimu uno ni ri murena mudzimu ndi a zwi tenda ni a vhona ntendeleni ndi kwame nguvo yawe ni na ṱhoḓea tshikenekene ndi a zwi ḓivha uri murathu ha nḓivhi kana u ḓivha ṱhoḓeanga fhedzi o ri vhudza nga hezwi zwe wa ita huno a ri u fano na ṋamusi hezwo a zwi sivho ini vharathu hafha kha pulatifomo nga nnḓa na muthihi zwau wa vhoini ndo to ni humbela vharathu vhanga sa vhashumisani vha mafhungo maḓipha khristo ndi amba na vhoinwi nga mungoho hune nda ḓivha sa sa muthu wa fao na vhoinwi ni a vhona u ṱutshela ḽino shango ri khou tea u ṱuwa no ndi tea u zwi fhindulela nga ḓuva ḽa khathulo kha zwe nda amba ndi a zwi ṱalukanya u zwi ṱalukanya nga maanḓa uno ndi a ni livhuwa vhoinwi vhathu zwine na vha zwone u ima hafha na nṋe ni tshi ni thusa ndi khou lingedza u ni thusa u ita zwoṱhe zwine nda kona u itela muso wa mudzimu ndi khou rabela na u humbela hafha ni vhangana vhono vhona u tshi ḽatshedza kha tshifanyiso no no vhona tshifanyiso tshatsho khetho hafho tsho ṋembela henefho na a ni tshi vhonini tshintha uyo mufumakadzi yo dzulo apo na sekaduku u khou rabelela mufunwa wawe izwo ndi zwone mufumakadzi hoyo mufunwa na uya tenda sa muprofita wawe kana khangweleni mulanda wawe ni a tenda izwo zwoṱhe zwo luga no arali mudzimu anga nzumbulela zwo khakheaho nga mini ni ḓo zwi ṱanganedza sa zwi bvaho ha mudzimu sa musadzi o kwamaho nguvo yawe zwino uya zwi ḓivha uri u kha fumbili kana u kha maga furaru u bva kha nṋe kana manzhi a wo ngo kwama nṋe fhedzi wo kwama tshiṅwe tshithu zwine uya ḓivha uri u kha vhukwamani na tshiṅwe tshithu muṅwe muthu ndi mini ndi zwa uyo musadzi ane avha na ṅwananyana wawo izwo ndi zwone na uya tenda uri ḓo fhola u na dzema ḽa doledza hezwo ndi zwone kokotolo ndi khou mu vhona a tshi khou bambela o kambiwa ni a vhona zwino sakaduku ine wa vha nayo tshanḓani tshawo u i vhee khaye uno u songo timatima ndi a tenda uri mudzimu u ḓo mu pfulusa na ni ḓo zwi tenda na nṋe amen zwino a thi ḓivhi uyo musadzi fhedzi mudzimu uya muḓivha na ni a tenda zwino nga mbilu yanu yoṱhe una u dzulo apo ambaro hembe ya mitalo u na tshizwino u a tenda uri mudzimu vha ḓo u fhodza nahone vha u ṋea mutakalo na uya tenda uri vha ḓo zwi ita a thi athu vhuya nda vhona uyo muthu vhutshiloni yanga u na garaṱa ya thabelo muṋe wanga a una a u ṱoḓi na nthihi arali wa nga to tenda hafha u dzula musadzi u khou lingedza u lavhelesa nṱha ha hoyi musadzi u dzulaho hafha ni mutsinda kha nṋe fhedzi u na mazhuluzhulu zwa vhukuma a thi mu ḓivhi a thi thu mu vhona vhutshiloni yanga fedzi mudzimu vaya mudiva naone uari muwa zvino ukapwa manda chimwe chito wovo chikorabera hapo imwe taidzo muno ya uri uraro ungasadzura upirisa matekwana namusi ukotiyo tuchera mutangano
you're planning on going to your home tomorrow
ukuhumbura nga uya hayani hao machero au vipano kana California au vihoni kuya ubva duva pano kutuwa nga muya ukuhumbura utuwa nga muya ubva Oklahoma ee izo nizone
you are also in a dying condition you come here to be prayed for
ukanyimele ya ufa woda pano urabeleriwe auna garata tabele pezi uyatenda ukuyopora arani wanga utosika hapa izo nizone.
Also, your condition
shumwe hapo, nyimele yao ndi fuko. Fuko ikamarambo. Nawe ya tenda uruko ya upora zino. Uwa tenda uruka kwa manina ye. Kala zianga.
Perhaps God will tell me who you are. Then would that help you? If it is, raise up your hand. If you believe it, God, it would help you. All right, Mrs. Steele. You can return to Oklahoma. I don't know the lady. I have never seen her.
Kamwe mudzimu vadombudza uri unyi zvenezvo izvo zvidotusana arari zoraro imisa chanda chao ara uchitenda izvo uri mudzimu zvidotusa zvote zoruga vo still vangaumena nge Oklahoma atidivi uyo mfumakadzi atetu mubona.
Here's a lady sitting right back here behind her. She is suffering with varicose veins.
Apa ni mufumakadzi odzura murau hapa hawe ukotamura ngatsinga dzokukumuwa huno una murwa hapo ane abatidakwa huno uko murabelera ara ngatenda angapodzwa
Mrs.
Mason na badotena ngambiri yavo yote huno vatendo Yesu Kristo udova nechedza podzo vararo zvote zvoruno zvine zvoveani chanda chano kamufumakadzi dzurotsine anonepo uko rabera munna wawe ane angochidzwa mudzimu vadotendera podzo kararabere mudzimu vafune yavo ndiyarabera uri vatenderedzo patsvedzo kae ipoyo musadzi unotamura mbiru yavo murenga rutendo rwawe rutsini navone rova kwama unoni ararabera kotsi uri vatuse ngadzina layesu amen zvinotendani ngambiri yanu yote uri nidzozvitanganedza nae nidzoraro zvote zvoruga mudzimu vanu patitsvedze.
You believe your husband's going to be saved, lady? You believe with all your heart? Raise up your hand, you do.
Nawe yatenda uri munna wavo ukeyo uchidziwa mufumakadzi nawe yatenda ngambiri yavo yote imisa chanda chavo uya raro.
There seems to be before me a woman that's very heavy.
Ubonana nga huna zoraro pananga musadzi aremenawo zvavukuma koyo uyadzura uyantenda saane abamana nawo mudzimu uyantenda saane abamana nawo mudzimu uyararo zoruga atudivi zvine taidzo yau yavazone nditanga ukotoma uremera upira chikara wono yadhokotera uri auna zvine angaita ngazvo bedzi hoyo ova dhokotera wekalipasi ni avona.
You've just had a lot of sorrow.
Wanu, wono pesa butungu bunji, wokerwa nga munna wawo, au vipano, ubvazwa kuma nge Arkansas, ukotoda mushumo na wovo, uno auwani mushumo. Wovo chiko opa uri, chimwe chitu, uri aungabitereri, kizuru tende rao zino, wokoma mzimu, karazi anga, chimbira, utende, mzimu wone mushumo, wone ya ruta mwambiru yao. Mudzimu vasumbedza ifi lavo salango nani yatenda izvo zoraro zvino ndikotoda nichirabhera nane hapo kotsi mudzimu vamudzimu muti ani asumbedza musi vachiri musidzana ngofa otoedhera zvinezvo vatiyewo zvisumbedza zvino vopurufedzisa uri pana udha hachipinga chaupero uri murwa wamutu udodzidzumburura ene mune ngandira ndiye aita ngesodhomu wozvipurufedzisa murenga zvino wodha kalipasi pachimumbiro chamuye mketwa nowachena kukati yashu matekwana namusi rine vatu vatendawo nawo nowozvipuripedzisa wosumbedza ifilawo sazvo waita leyaduva murena ari chatoda imwe tsumbo uku kati yashu riaufuna nori arimuwa uri ichi ndichiga chaupedza pando auvuya hawo kuyanga mamwaro unomirunzi yote nazvifanyiso asi zvipi zvitiyovazvo nezvone mauraro riyarapera kuti samusi vana vavo vachiita uri varapererwe uri mumwe namumwe apodziwe ngave usave namuto arwarawo ane adzosara kukati yashu magumona inochimira yapodzo o mudzimu vafunewo na udzoraro utendera ndudzo yavo ichivaka vatu vavo zvavudi uri mumwe namumwe wavo apore no arraro una vamwe apa ane hatuva mwana wavo unonta muteyo waizvi zvitu uripo pfaipfi navo nevovona zvisu zvichiteye dzosumbedzwa huchitevedzwa rumwari rutii une ane wava ene nazvine wava zone upanu nomurena naudzoraro upatsuchedza mazvipi ngamini narutii murena kwedzi wopurifesa upatsuchedza ifilawo uno alinga vuipedzi lidzovhuredza hezvo zvevalava lofanira uri liraro uno zvino woita izvo panda ashu madekwana namusi sere murudzi mumwe namumwe watimatimo huna toho dzashu dzokotamiswa nahauna vatu apa vasati vuya varanga utenda vane vadzotamoimisa chando chavo toho dzanu dzokotamiswa ndanomisa chando chanu nonime ngamirenje yanu noniri zvino ndiyatenda ngambiri yanga yote nondikotodotanganidza yesu kristu zvinenepa nani dzoraro muti upiyo naupiyo muti upiyo naupiyo ari pano asati otanganidza kristu naone akotodawo zviita vachino chipinga atinganibudzi nyeka chividzo chano chaudiketera bedzi ndikoni humbera utanganidza yesu kristu musi aningavuyi navatsini havo svika nichimuvona kamutu musi achivuya kamuviri wavo uvona nawo ubva taduru nani dzoraro zvino mutanganedza arani satu zviita mutamuteyo wauvona husina weaima pa ndiyatenda uri voini note nodzivurura vatu vataruka nyawo narimwo zvinena kuita arani odzurai nepo pasi haizvi nierewe arani chinchona panda vatu ndidonishona panda kotsi anga hova una mumwe muti oimawo kamwe kaava vatecheresi murau mudzimu vafunewo havo vangararo nne ndisazvivone avo voimawo vakotodotanganidza iwe vaarimuwa murena uri hezvi azongoitiwa usvikira chino chipinga uno zvino uya zvikwatisedza nauzvisumbedza uruzo raro ndiyarambera kuti uri mbiruni dzavo izvo somodhowereyawo zvochimbirawo nga chino chipinga ndazvidiva hani pedzi uyu mutu waupedzisero ujena ngomu hezvi ungava humaguma los angeles hoyu ungava umuya waupedzisera une wadzobheberwa kamuvuso aridivi uri ndirini une icho chipinga chadzobverera uno musi chichiraro unango dzovhariwa muviri udzova woperera aungavi muviri wotangana nawo kana musero wotangana nawo udzotova na miradho minji yemadzina ayo ova kabhuku yangwana yavuchiro bva muteyoni washango ane yesu odzodjiya saadhamu achimbira uya henepo uri achidze mufumakadzi wawe ndiarabera mudzimu uri uvatanganedze zvino muvusoni wavo vazvandani zvavo shumana navo murena ndiarabera ngadzina layesu amen mudzimu vapatsuchedze mumwe namumwe wanu weaima atongozvidiva uri una vamwe vanhu voima vamwe voima murao vamwe vantaka balikoni zvino ndikotoda nechinyitira chiti chitii ndiaumbera mutesesei ndanganani navamwe vashumeri apa noniyambe navo murava musichivizo chichibva nani dzoraro nisongozvitendera zvakunderwa ara nisatirovedzwa ngandovedza chikreste teverani ngauita zvenezvo unonidzure noimisera zvanda zvanunta usvika ndichitanganidza miye muketwa nouna vatu vanji vana garata dzatambiro apa ndikoyewo vahumbira uri vaimwe navadenta apa unondiakorwa vapiranga kaapa kana ndoto yaudha atikoni ubva kahei tungo apa ungachimbiranga kahendira kahei tungo vatu vana garata dzatambiro noara una mumwe wavoinu ane atiotuwa ndindorenga ndihumbera pfarero ndidiringedzoita zvakwinesa musiku wamachero ngei niminiti dzafumi ubva kairi yaufumi ngawachi karuvona ndiarivwa zvihuru ngaujenera hanu madekwana namusi unongave mudzimu wataduru achinepatsuchedza ara chindotamudzura navona mutumbo watambiro ndidzura notanganedzwa bedzi rikoyotoma urabera varwadze zvino uno atitodi unifareredza ngandamusini chitikototoda udzura notendero tuwa ngadzina namurena yesu ngave murari wamudzimu uchitiwana ini naone unipatsuchedze nonipevu awero mivirini yanu musiku wote unonive namutakaro wavudi uri nikonovuya murao hapo musiku wamachero mudzimu vave naini zvino unontendereni havo vanagarata dzatambero vaimotera tambero zvino sashango ravupara rabera vatu zvino rikotoda nichidiva zvino voini noimaona gazeta chabero nahuna utimatima kuchironi yangu nahuna humwe uraro upareleni chimwe chivi kuchironi yangu chine anenge uchibhura ara chione tendereni nini vudisezvi musongodhaka mutubo watabero nachivi tisongobhurawo mbirini yanu ngauri niteuraro hovu ndi vuroto havana ni avona no ara nisi mukreste kumedzani vuchirano kakristu ka mutubo watabero zvenezvo niide ndizvavateri nani doraro mutanganidzeni uranga samuchidzi wanu no zvenezvo nikonoudza kapuratifomu uri nerabereriwe ndikoyorabera muti mumwe namumwe husi uvapira sarumwe rushaka rwamaitere zvichividzoni zvino nderekanyori karadzi weit ori neyambuno yauri dzure unorirabere ringadzura uyanga une rafuna no ndirivwa karadzi weit nachigwada apa ngauritendera raita izvo mudzimu vamupakuchedze munina wavo wauruga oi makaino puratifomu arabere varwadzi kusvika achirova uyanga hune ndadhiva kusorera kukuma na chipambano zvino ndikuringedzoisa pana naita suzviti pakuchedza ava vatu nezvino ndirabera uri mumwe namumwe wanu apirenga apa anitiopura chitu nechitii chine natoda uraro anitiovamba chitu nechitii chokakewa kaini nditanudha hunonitende ndini raberere hunonitende nani yatendo uri mudzimu onitumo rindiite izvi imisani chanza chanu ero anhu zvemurumwe wamurena aamba arari waita uri vatu vautende ivana mungoho musi uchirabera hauna chinhu chine chadzoima panda atabera noni adhiva uri izvo ningoho zosumbedziwa hapu nahapu zvino ndikoya humbera uri karadzi yasho rose ari achidoraro atambe uro ngautenda pedzi kana nganga kuru zvine tsini kana rumwevo ndikotoda mumwe namumwe wavo ini zvino achivakavaledzani nanne nidoraro nainuivo voini vatu nisiyo kamutumbo watabero nanidova nityorabera ava vatu zvoruga vapurupedziseni zvenezvo ngauimisa chanza chanu ndidova ndityorabera neavona rote ridova richikorabera zvote zvoruga nditama uri niraro ara nityotiyotuwa chimbira ndingautavanya zvino uri vasinititise musi richirabera nani atenda uri zvinopera zvino karadzii mudzimu vapfune yavo ndivea zvanza zvanga kakaradzi yanga ndichiringamato pamuviri wawe ngadzina raisu kristu ngave achimutuchera amen nepatuchedzee karadzi ndiatenda kambiri yanu yote zvivi zvanu zvote zvobhuriwa noraro uyanga une nadhiva norugero takanedza podzo yanu mudzimu vafune yavo ndivea zvanza zvanga kakaradzi yanga ngadzina ramurwa wavo yesu kristu naone ndihahumbira uri matupo amuviri wawe atuwe ngadzina rayesu amen zvivi zvote zvobhuriwa huno norugera podzo yanu neatenda muratu mudzimu vafune yavo ndivea zvanza zvanga kamurati wanga samusi richizvidiva uri vahone pano murena ndiharabera uri vamupodze ngadzina raisu kristu amen zvivi zvote zvobhuriwa hai haukoni upfa na uyatenda uri udopfa uatenda musadzi ndidzinga ndeve zvino rikoyorabera hapa mudzimu vafune yavo ndiyarabera uri vapodze karadzi yashu huno ubvise uvu vudzinga ndeve kaye odzura kashango lovhare yavo hune hakoni upfa ndirabera uri vamupe podzo yawe ngadzina rayesu ndikoyehumbera vati uri nise panda nakukotamisa todzavo inwi rwaminiti ndikotodhoona uri hoitiya mini kaye zvino ndiahumbera ngadzina raisu kristu husongova nanovhusa to yawe kana mato zvino ani toita izvo usvika ndichinivudza uri niraro uyakonomupfa zvino uyamupfa uyamupfa uyakonomupfa zvino niyamupfa uyu mungo zvino uyatenda kambiri yavo yote udoraro huno uyatenda huno mudzimu vadoita uri upore rokunyerawo uraro ndotourabera naone ndavuya zvanza zvanga kandeve dzawe huno uri uyakonopfa chimwe chii zvothe zvoruka itotuwa utene uruko yopfa roperawo uno udopfa nazvi zvothe zvobhuriwa karadzi worukera podzi yau muzimu mafune yau ndivaya zvana zvanga kakaradzi yanga nechidivo rumwe muhasho auna chinhu chivuya kari nevanhu bedzero yazvidiva uri vakristu vobebonga mweya wamudzimu unoriveya zvana kakaradzi ashu naone raumbera podzo yawe ngadzina raisu kristu amen zvino neatenda uri nikoyopodziwa zvothe zvoruga zvinononopodziwa iyo ndiyo nendira yazviita izvo ndizone ndizone zvivi zvothe zvobhuriwa uri worugera podzo yau uye atendanga uvewa zvanda uri mudzimu ane adiva mbiru dzavati udoupodza kotsi yashu watadhu ndiarabhera uri vapodze karadzi yashu musiri chiveya zvanda zvashu kaye naone raumbera ngadzina rayesu kristu uri vamupodze amen uitani zvotouraro uya zvidiva uri ndiadhiva zvokakeyo kaiwe bedzi atikosokozviamba nauri uya raro zvidosokoya panda nauya panda bedzi ara wararo nazvivi zvothe zvobhuriwa uno uya tende uri mudzimu vadoupodza nao uya tende uri vurwadze hamaramu ndozviamba muzimu vafunewo ndiyarabhera uri vamutuse vamupodze zvitendere ngadzina rayesu aungavi chihore chimbira utenenga mbiri yau yothe nao uyatenda uri mudzimu vadoupodza zvivi zvothe zvobhuriwa naone worugera podzi yau uyatenda uri mutana wau udopora kotsi vafunewo vatadhuru ndiyarabhera uri vamupodze naone vamuite uri aruge ngadzina raisu kristu ngave zvichiraro amen mudzimu vanipatuchedze karadzi chimbira nichitenda zvinhu nazvivi zvothe zvobhuriwa karadzi worugera podzo yau mudzimu vafunewo zvivi zvawe uri zvobhuriwa ndiveya zvanda zvanga kauno musadzi ngadzina raisu kristu ndimuhumberera podzo yawe amen nazvivi zvavo zvothe zvobhuriwa uteya uva woruga ukurwara ngamanda uya diva izvo uya diva uri ndiadhiva zvokakeyo kaiwe uno na uyatenda uri mudzimu vadoupodza upodza mbiri yavo naone vaita uri upore rokunyerawo mudzimu vafunewo ndiyarabhera ngadzina raisu kristu uri vamupodze naone uvaite uri varuge ngavesu zvichimutuchera kotsi ngadzina rayesu amen mudzimu vapatuchedze zvinhu usungotimatima chimbira uchitenda zvivi zvobhuriwa zvothe worugera podzo yavo kotsi watadhuru vafunewo ndivaya zvanda zvanga kakaradzi acho ngadzina raisu kristu ngave achipodziwa amen usungotimatima chimbira uchitenda zvivi zvothe zvobhuriwa worugera podzo yavo kotsi watadhuru vafunewo ndiarabhera uri vapodze murati washu vamuite aruke zvitendere kotsi ndivaya zvanda zvanga kaye uitira ino ndivo ngadzina raisu kristu amen mudzimu vavo pautsvedze ndiyazvitenda ngambiri yanga yothe nani kotenda zvino karadzi zvivi zvavo zvothe zvobhuriwa naone worugera podzo yavo mudzimu vafunewo ndiveya zvanda zvanga kakaradzi yanga ngadzina raisu kristu ngave achipodzo itora kugara havo amen zvino chipinga chinjisa izvo kutokwama pedzi savunga yesu uri hezvi zviga zvitotevera avo vane vatenda arali vaveya zvanda zvavo kavarwadze ndotoma uvaona kamitangano uri zvidyiya nango rapesende dzafutanu kupfuura zvine zvaita musi ndichividzera vatu kamutubha naita zvautarukani ngauri nitosvikerera vatuku unonga hendira huna vanji vane vapodziwa nano unobhura zvivi zvanu zvothe zvausatenda nazvimwe zvothe niyatenda zvino uri nikoyopora mudzimu vafunewo ndirabhera uri vapodze karadzi yacho musi ndichimufarira ngazvanda naone ndahumbera ngadzina raisu kristu uitira podzo yawe amen mudzimu vanipatutsedze karadzi nani yatenda zvino zvivi zvothe zvobhuriwa mudzimu vafunewo ndivaya zvanda zvanga karadzi acho ngadzina raisu kristu uitira podzo yawe amen mudzimu vanipatutsedze karadzi zvivonana sachiti chituku zvakuma pedzi nemudzimu vevazvipfupedzisa zvivi zvobhuriwa mudzimu vafunewo ndiyarabhero uri vapodze hwekaradzi yashu samusi ndichiveya zvanda zvanga kaye ngadzina raisu kristu ngave achitiwanawo neapora amen zvivi zvobhuriwa mudzimu vafunewo ndiyarabhero uri vapodze karadzi yashu samusi ndichiveya zvanda zvanga kaye ngadzina raisu kristu amen zvino samusi ndichidhana mashumere ngave zvichikwama chanduko zvidomodishuma zvinhu zvobudiwa wurugera mudzimu vafunayo ndiyarabhera uri vapodze naone vaite uri aruge nadzina Jesu Kristu amen mudzimu vanopata chete karadzi zvivi zvote zvobhuriwa mudzimu vafunewo samusi uyu musadzi achindaveresa matoni ndiyatenda izvo ndiyarabhero uri vamupodze nadzina layesu tanomudhiisa noraro karadzi uko tomudhiisa zvote zvoruga uyatenda karadzi uri mudzimu vadoupodza mudzimu vaupatshedze kosi vatadhuru vadzuvero vawakatucheroka mabofu nakavana todheya zvinovovona zvewaita madhikwana namusi raoraro riatenda murena hechi chiga chihuru chaupedze chichimbira kukati yacho zvino ndihumbira uvona hoi musadzi wabofu rudekae nadzina layesu kristu amen zvino ridhivadze zvino zvidhivadze oa uyatenda mudzimu vadopodza kuti vatadhuru vafune yavo ndivai zvana zvakakakaradzi yashu nahumbero uri vamupodze nadzina layesu kristu amen mudzimu vanopatsete karadzi narupfero zvoite hani uri zvikone nawo yaitenda karadzi o kotsi vatadhuru vafune yavo ndirabera karadzi yashu ndichikurupera uri vatomupodza zvino ndivai zvana zvangakae nadzina layesu kristu zvinotendani izvo ndizvone chimbirani nichitenda nani yatenda muratu zvivi zvote zvobhuriwa mudzimu vafunewo ndiarabhera uri vapodze murati washu nawo nevamuite uri aruge nadzina layesu kristu amen niyatenda karadzi o mudzimu ndirabhera uri zviraro nadzina layesu kristu ngaudzitikupatsa ngaudzipera navurenda ino awara ngave muye muketwa uchiita uri uno musadzi apore ndiarabhera uri mudzimu varume nomurwa wawe kaiwe karadzi yafunewo mudzimu vaupatsuchedze kotsi vafunewo ndirabhera karadzi yashu kavudiperi hamuye muketwa ngave vachida zvino nahone vapodze karadzi yashu ngadzina layesu amen nipatshedzee karadzi muzimu vafunewo ndirabhera murati wanga samusi wemahapa nahone ndivea zvanda zvangakae uno ndamuhumbirira podzo yawe ngadzina layesu nipatshedzee murati wanga zvote zvoruga mutukana mutuku mudzimu vafunewo ndivea zvanda zvangakawi mutuku ndiyamupatsuchedza nadzina layesu kristu itira podzo yawe niyatenda zvino karadzi uko todorabherwavo mudzimu vafunewo ndiyamuraberera musi ndichivea zvanda zvangakae zvino hoi ni mushumo wavo hezvo ndizvevaamba uri riite hezvo zviga zvitotevera avo vane vatenda aravavea zvanda kavarwadze vatopora wozviamba murena amen zvino oamba izvo kanyangoraro zvitevo vangainewe ndiire karadzi muzimu vafunewo ndirabhera uri vapodze karadzi yashu nawo nevaite uri aruge nadzina layesu kristu amen mudzimu vanopatsvedze karadzi wodochitenda karadzi kotsi watadhuru vafunewo ndihumbera patsvedzo dzavo kakaradzi yashu ngautotonipa zvowaamba uri riite wori hezvi zviga zvidotevelavo vatendawo arari vavea zvanda zvavo kavarwadze wori vadopora ndiimene parwatyaranyana uri ndiambe izvi kuitira uri vatu vaawere nyana rwatyaranyana mugodhi ovuya ari kane uri azongoraro pedzi niyavona ori hezvi zviga zvidotevera noupfamuredza wanga wamuringo uringa yesu ndiavona ovudzano wake ikoyo una aingonarwa mimwaya dhana nafumbiri bedzi yona naozoraro obudza abhurahamu rudo vana muru vangasara automapera mimwaya fumbiri tano hongoamburi rini ori vadhuva namurwa honopera mimwaya fumbiri tano zvaiteya niavona hongoamburi rini ori chabhera utendo idochidza varwadzi mudzimu dovavhusa arari vavea zvandakavarwadze vadopora naizvo ndizveamba hongori vadotamuchera mutanaone vazviita ngandira iyo nezvo nezvo ori vadopora niavona heyo ndipfurupeso yawe hezvo ndizvine ratenda idha karadzi uyatenda uri izvo ningoho zvenezvo hauna ndira yaunitivera uri nipodzwe ndivea zvanda zvangakakaradzi ngadzina layesu kristu uitira podzo yawe amen nani yatenda karadzi zvivi zvote zvobhuriwa muno kare mudzimu vafune yavo ndivea zvanda zvangakakaradzi natonipo kamurayi wavo uno ndahumbera podzo yavo ngadzina layesu Amen. Ndikotoda vo ino inorabeirwawo. Ndikotoda nichintusa. Ndikotoda nichidivadza. Pana musi ino mitangano ichipera. Zvezvaitei. Munitendere vateteresi vamwe vatu. Vaone zvine zvaitei zvakuma. Kamwe matsero dhuva liteverawo kana musi nitoraveresa zvine zvaitei. Maili yanga yosumbedza urizo. Zvofambana ngamanda upira usoko varicha varingedza. Ringani rutendo rwavo. Ngauri Yesu ori. Vovea zvanda kavo, vovea zvanda kavo, vadopora. Zvinowana nezve aamu. Hongori vadotamuwa nevane vagidima tana pasi afloro. Vangaita izvo, fedzi ori, vadopora. Naizvo ndizve aamba, hezvo ndizve aamba, hezvo ndizvine ndatenda. Uno ufano zvinhu, ene wari iFiripano uzviita urwizi raro. Niatenda muna wanga, kutsi wataduru, wafune yao, ntau buru harutendo rawe na utenda, libea zanda zonga kaa inga zina leso kriso itera pozo yawe.
Dear God, I lay my hands upon this woman, in the name of Jesus Christ.
Mudzimu vafune yao, libea zanda zonga ntau imusadzi, nga zina leso kriso itera pozo yawe, zoto zoruga.
Dear Father, I lay my hands upon this woman.
Kutsi vafune yao ndivea zanda zanga kawe musadzi nga zina leso kriso itera pozo yawe, wori udopora. Norugera pozo karadzi, mudzimu vafune yao ndivea zanda zanga kae nga zina leso kriso uriba mpoze. Zote zoruga karadzi yafune yao, zote zorugera pozo, rutendo rwa uzino, rusikererwa, ni atenda uri nikoyopora. Uno mudzimu ndivea zanda zanga kae, nga utoni pa mulayo wavo, kasha ngolote, chibumbwa chimwe na chimwe. Ndivea zanda zanga kae nga zina leso, uitera pozo yawe. Mudzimu wafune yao ndivea zanda zanga kae muratu wanga nga zina leso kristo, uitera pozo yawe. Mudzimu wafune yao ndivea zanda zanga kae karadzi yanga nga zina leso kristo, uitera pozo yawe.
Going down the aisle. I just didn't want to weary you. You'll be all right if you believe that now.
Utsera pasina rubande, nditovandi songotoda uninetisa, nidopora arananga tenda zvino izo.
Dear God,
mudzimu vafune yao ndiarabera uri vapodze karadzi anga, hazina leso Kristo. Amen. Untusa urabera avo vatu, zvino, rinasaka dhuguru apa nazvimwevo ngomu apa. Zvino rakotiwa uraberero, une ndikotoda nichiisa panda kaurabera na nne zvinhu. Zvino hedzi pasa ratuku apa zvino. Asi ndivo uri hezvi zvipfara zvisangodhowereya. Kavatu uri varabere zvozvitukusa izvi, fedzi ngave ara nichingatoudha ofisini yanga rutina toraveresa. Arofara kutanzikai mingwaa, ndiyakoro novanisa dhova noguma kaino platform. Vevapodzwa nga kutohumera hezvi zvidhugu zvatabero. Sazve neizvi, vadzimilioni vavo umona naumona na shangu. Zvino ndiyadiva uri nemini, uri nemini, mumwe mutu kaJesu akadhugu apo itira uyu, uyo mudhugu. Nidhodhiva sakadhugu yanhu, nidhoraro, muratu, zvote zoruga. Nonononoona vatuku, vana vohoreperawo vachipora, noni avona zvine zvavazoni, nipeto waukomana, sazve ora Robert adzorozvi amba, nipeto waukomana, riarabera. Zvino ariti hezvi ingari nevanhu, rita hezvi ingauri bhibhiriyo riraedza uri rizviite, roterera zvidhivo uri ningoho.
Nuna
vatu vanzi vane vadhorisa zvisakadhugu na zvimwe zvoruga. Zvino rerekanya uri izvo ndizvone zvotoraro, fedzi arirasoko bhibhiri yangori vodhorisa zvisakadhugu, fedzi vobvisa kamuviri wapauro zvisakadhugu. Zvino yavona zvondava nechikwama ngazvo. Zvino zvevavona manda auchidza eyavaka pauro ngauri vadhiva uri ova munanda wamudzimu, vozvidhiva uri mudzimu vakaye, vozvidhiva uri chimwe nachimwe chine akwama chova chopatuchedzwa. Ndivangana vane vapfesaizvo irani amen. Neadhiva nderekanya uri pauro ovaka rungwaro kazvaaiita. Nanierekanya ngauraro nikotodza ndichinibudza, unenderekanya uri owanawo nemuhumburo wauzviita kaelisa ndizvone.
See, Elijah said, take this staff.
Niyavona Elia ori jia uru rubhadha nouruye uruveka rushiya. Nomuprofita orumera rubhadha ngauri ozvidhiva uri chimwe nachimwe chine akwama chopatsedza. Odhiva vuimo hwawe ene ari atoita uri musadzi atende zvitii. Zvino niyavona zvino bhibhiri ayongovuya yari vadorabera varwadze, yori vadoveya zvanda kavarwadze.
Now just think, the people seen in the apostle Peter.
Zvinoitano elekanya vathu vozvibona kama apostola Petro vuone amudzimu vuchibona zvakawe mutu usvika hune vavuya vaveya vathu kamunonzi wawe kunovapodzwa ndivangane vane vadhivori izvo nirumwaro holo nirumwaro sayohani yavuraru nimanatuku yavufumirati neavona zvote ndipfula mudzimu zvino vathu niazvidiva uri murunzi wamutu aungopodza vathu.
But look, if the power of God was up on that prophet for years and years,
Pedziraveresani aramana mudzimu obaka muprofita romingwana mingwana muramusi onorova usvika une mutofo waposwa kamuviri wawe marambo awe muviri wovo seno hoanepo hova umarambo unobuhone yamudzimu hova ukahayo marambo usvika une muto ofa avuya kuchiro.
Now don't you know that that same God that did all those things.
Nani diburuyo mudzimu mutiwe taizo su upano matekwana namusi. Ka kanne ndirekanyo ritia uba vathu votakara ungamanda kachangolothe. Tanoerekanya Yesu ndinipurupera uri atongotutura vatecheresi vanga uri vatene uri ndizviti zvine naita nemumwe. Nini diva kwino furezo nini muratu wanhu ni avona nonditova muratu wanhu.
But I do know this.
Kwezinde adhiva, Yesu ndi azvidiva uri mudzimu wapano, unondi adhiva hapo uri, vori neya chimwe chitu, chine ringasi chitauru chedze, nga ifula mudzimu, bedzi ringararo, ri ambo rizvitevo vapano nga chino chipinga.
So it also gives us identification to know that we're living in the
last days. Chidova charipa tarusia udiva uri rikuchira maduva neopedza chirine tarusia udiva uri hava vathu hava voketwawo vanangiwa vovidzerwa onda votiwawo.
Now that's a big word.
Hello ndi fili hurane utiwa bedzirote riyazvidiva uri ningoo riyazvidiva kokotoro mudzimu asina magumo otasuzvote nga udivira panda ubva muteoni washamo. Na ngwana yobulaiwa, unu zina limwe na limwe, lina la dobuya la wana na kabugu, lobe wa kabugu, panda musi, bugu ichi mwariwa, suna nibanga nema nema dibori zo ningo.
And Jesus came to redeem those that were in the book.
Na Yesu oda urengula havo, vewa ave kabugu, kabiviri, ngwana yobamura wa haradeni, unu ya jia bugu na wane ya vura mafundo, ye ava yukunerwa nao. Ngauri oda uvira vote vea varengurura.
He's the intercessor now. Yeah, intercessor.
Ni murabereri zvino. Murabereri kurabera havo vea varengurura. Vote vemadzina avo avo mwari wakabuga yamwana yavuchiro vorengururwa. Savungando amba, zvimwe zvitu zvavuhari muusiku ndikurindira yone. Yesu saka tikuzote apa atikotoringedza urera apo. Zindoriovona mamwe mafungo matuku ndiyapurupera hezvi azvipfarisa zvitamburudzawo neavona pedzisara burasi weafuwa kuu uno avasina makumbo edenawo vauraro ajia kumba lagoni uno aliveya pasi kakuu naone yakudzera goni nolova lichimwe chitu chakare mukati yakuu vauraro zvova savoni zvitu kufana. Zvinhu zvenezvo pedzi zvelava lichikonovona hova ukuu lotopfa ipfi liti pedzi alongopfara salifanawo naipfi lalo lova lisakoni uita ipfi lifanawo nalakuu kana kukwana alongotakaira zvine dzala savunga dzichila chitumbani hova huna chimwe chitu chopambanawo ngalo pedzi alongodiva uri pambana wava mini uno limwe dhuva hova una mumegoni lelazvidiva uri lokudzera makumba mavanji uno hova una litila hayo makumba lelava lichikotiya uva murwa walo lova lichikotahera. Vauraro laya uzvimana nalo nolaliwana chitumbani unolahuwerera nomusi lichihwera kugonana kwadhiva ipfi lamume savunga Yesu uri ngu dzanga dzidhiva ipfi langa. Ndeerekanya usiku wopirawo musi ndichivona chigwadha chavabaptist presbyterian navamwe vanji vanga vavo aruswa pasi yakuu mufarereni muratu neavona pedzi mme lozvidiva uri lina mufunwa walo nda mumwe petu zvoraro vanna voimo hapo nisakonyatsokanzviwa hune navanawo kammekuu nazvimwe zvinji pedzi zvino vova vamagoni neavona vatoupupa utera zvilivo zvavo neavona unondierekanya uri chividzo chinga zvimwe zvitu zvendazvivona usikare ndichikobva Tucson kana ndichikobva chikobva Phoenix ndichikoya Tucson. Ndo vona zvinhu mangadzawo unozonga zvikwasha mbiru yanga unoona zvaite hani leanga lelava lichipupa muyani muratu kagoni lene lafanisa chividzo neYehovha ndigoni uvidza vaprofita vavo magoni ene udividza Yehovha goni.
But this hawk has long lost its identification.
Pedzi heli leanga lokera tarutso yalo ngauri alichapupa muyani nauzvimanama yalo ngandira ine latiyoraro pedzi lidzurakadzirata yatelefoni unolachira salila linama lilizvima bubudha ofawo yegoredza buraya unolone namaanga aya henepo naone ala othe liyatamuwa salianga madzurene auchimbira ngandira ine latiyauchimira ngayo lokedza tarutso yalo.
And I say this with all godly love and respect. The church has long lost
her identity as a sister of evil.
She sets around instead of digging into the word and finding all these things right, she waits for a bunch of Sunday school leaders to come to meet up by her intellectual self.
Some dead rabbit that's been killed somewhere else.
Some dead rabbit that's been killed somewhere else. Kills somewhere else.
Some dead rabbit that's been killed somewhere else. Utamuwa salianga, muzimu karituse, ripupele kure na izo. Hezi fulupeso, ndizango, usi zwe mungu mtu amba nga hazo, pezi zwe muzimu amba nga habo, ndibango, notakara zuhuru dipadekanya na magoni. Kara bere rote wete na barwaze, kosi wataduru wafune yao, zofunzi waka bimuduri wajia kamubiru wa Paulo, zisaga dugu na zifasi kuti, uno madimone ya tuchera batu, uno mimia mibi ya batu chere.
Now, Father, me standing here over these hands, represents every person in the presence of Christ. It's a body of Christ.
We are claiming
by grace what Christ has done. We are claiming by grace and love that we are here to represent.
Uripano imena musoro wawe unorichitenda richidibadzekana naye kamubuso wawe noriadiva uri aripaulo mketwa bedziradziva uri ukadiva Yesu unori arabera uri vatoni perutendo rava vatu arari vochira murao maduva napaulo nemusipo pfaya mapungu madipamati vabona isuzviti ngauraro vato varushaka rutirwa vatu vone mamudzimu asachanduki.
So I pray, dear God, that you'll honor their faith. And the Bible
today.
And may every demon, every sickness, every
disease
that's bound in the
matupo ote opo vatu vane Yesu sakadugu nadzipasera apa zvaimena ngave hayo manda mavi amarwadze achivatuchera. Zvambwa chivhipinga uri Israel yova ichikochimira kamutaro wamushumo vachashangoni lopurofetswawo unaene pomutarano wamushumo zvina labvelera naona lavatingerera kudhani norwanje rutsuku rwavatumuna kamutaro wamushumo unokamuchimbiro wavo.
God looked down from the heavens.
Unomudzimu vaidaveresa bva mataduru ngakakavya muriro unorwanje rwachenu rwaumisa magabelo aro ngauri magabelo amudzimu ovapasi arwanje unozvavhura ndira uitera vana vawe vachikochimbira kamutaro watoni.
Now God,
zvino mudzimu ararwanje rutsuku rochenuwa norwahumisa namurao magabhero aro rwahumisa namurao madhi aro norwanetshedza petu kavana varerwendoni vachimbirawo katonipo. Mudzimu vafuneawo madekwana namusi raveresa pasi kakamaropa amurwaye wawo Yesu weaita purupedziso nomusi zvakadugu zvichiveiwa kamiviri irwarawo yavatu ngave mato amudzimu achiraveresa nongave uvuvadze uyo dhiabhora achenuwa naone abvere kure nongave vatu vachifara rwendo rwauya kashango lopurupeswawo namutakaro wavudzi nanungu samunga israeri vochimira ngeiso gani wavo usina mutu namutii arwarawo pukati yavo kalimwe siya.
May it be granted to these
ngave zvichinetsedzwa kava vatu kuti ngauri rumere zvisakadugu ngadzina leso Kristo amen. Mudzimu vanipatutsedze mumwe namumwe musi nichiwana zvisakadugu zvanu zvino nitendenga mudeni yote nani yatenda kuti mudzimu vaapfa izvi niyavona nne ndikotoda amba hezvi nisongo raro nisongotimatima nasitukutuku niyavona zvingavonana sasvisongodhowere yavo mufarireni rwaminiti nisongotimatima nasitukutuku petsitendani zvino uraro zverahumbera mudzimu vaaneya nani yatenda kuti mudzimu vapano uyadhiva chipiri chambiri yanu niyadhiva nautenda uri uyo nemudzimu ndinotsudzanya nemumburo wanu zvingasive chimwe chituvo niavona zvino miniya ararahuna machero lihurwane mimwani minji yepirawo Hezwi zwi ḓo vha ḓivha zwakale. Nomusi vhathu kha miṅwaha iḓaho, arali zwo vha zwi tshi khou yo ralo, vho vha vha tshi ḓo ḓa nahone vha ri zwo luga. Arali ndo vha ndi tshi khou tshila zwone zwiḽa, ndo vha ndi tshi ḓo vhona izwo zwi tshi tea. Mutukana, ndi zwezwo fhedzi zwe nda vha ndi tshi ḓo tea u ḓivha, ndo vha ndi tshi ḓo zwi tenda na zwenezwo. Ni a vhona, tshithu tshithihi tshine na tenda, arali ndo vha ni hone murahu hangei, musi a tshi zwi ita, elelwani, hu kha ḓi vha ene, ndi vhutshilo hawe kha inwi, Mudzimu vha ni phaṱhutshedze.